Thank you.
Inkosi, Salane Williams, imibuliso. Salane usalano kunye nomfazi wakho kunye nabo bonke abathunywa apha kwesi sidlo esikhulu esindilisekileyo ngobusuku ngenene inyweba enkulu ukuba lapha bendingxamele le yure usukela siqalisa le ndlela kwaye ndifuna ukubulela elane nekazi andikwazi ukucinga igama lalo uBilly usandula kundixelela ebendinike ibhokisi yeelekese zekrisimesi lazi nje lazikhupha lazizisa emotweni kwimizuzu embalwa egqithileyo udade andikwazi ukulicinga igama lakhe usuka apha ecalifornia eso yayisisipho sam sokuqala sekrisimesi ke ndiyakubulela ngaso ngoku ngobusuku ngoku eTucson yimizuzu elishumi emva kweyesithoba kodwa ndicinga yimizuzu nje elishumi emva kweyesibhozo apha ke thina ngahlobo oluthile ndinemvakalelo phakathi kwabantu ngahlobo oluthile ndingontshumayelo ingumtyangampo omde ke ndithemba enkosi enjalo abantu abalungileyo apha ndiyanibulela kodwa ndishumayela kancinci phantse ngobusuku bendiqhubeka ithuba elide ukusuka usuka Shreveport nasekunqumleni ilizwe siza ngale ndlela ubusuku emva kobusuku kwaye ufumane nje ukuncinci ukudlikihla yasi nengqele nomqala wakho utshotshoze ndiqaliswe Shreveport ndilahlekelwe ziinwele zam xa ndandikwiminyaka embalwa egqithileyo kwaye ndinentwana yenwele endiyibekayo xa ndishumayelayo kumazwe asentla ukuzigcina ndingafumani ingqele ndaya eShreveport ndayilibala kwaye ndafumana ingqele ngenene yabona imimoya isiza ngolwa hlobo ngenene yakwazi yasuswa ngengozi kwaye ufele lusathambile kwaye nje ngombilo omncinci ndize ndiyifumane ngenene emqaleni kuze kufuneke ndiyivale imihlangano emininzi ke ndibusithothwarha ngobu busuku sifuna ukuthi sibe nexesha elimnandi ekuzeni apha nangona emihlanganweni ubusuku obugqithileyo sibe nexesha elimnandi phezulu kunye nabazalwana phezulu kwesinye isiqendu kwaye ke sibe nesihlwele esikhulu ngaphandle nokuthontelana okumangalisayo abantu behloniphe kakhulu belungile ke kundenza ndizive kamnandi kakhulu ukuba inxalenye yamadoda angoosomashishini be-full gospel ibe ndinomyalezo ndiyaziva osuka kuthixo yinto engaqhelekanga kwabanye abantu kwaye andinakuzinceda ukungabi ngaphezulu kufanele nje ndibe koko ndikuko kwaye si andifuni ukuba ngowahlukileyo kungenxa nje yokuba ndiphila kwixesha eliguqukayo thina si oko nje nisakha udonga ngendlela ethetse kulunge konke ababeki sitena bangehla ngomgca kodwa xa kufuneka ujike idonga kulapho ixesha kwaye asakhi ludonga sakha yindlu niyabona ke la madolo kufanele eze eza ngesigaba sikamartin luther ujohn wesley kunye nesigaba sabakwamoya lilapha kwakhona ke thina kunzima ukujika amadolo kodwa ndinombulelo kakhulu ngokuthixo nangona obungako obungqwabalala ebebububo abantu basabele ngamakhulu eepesenti ke sinombulelo kakhulu sibulela kumntu ngamnye kuni kwaye ngoku ngaphambi kokuba sivule incwadi masithethe nombhali ukuba ndingenza njalo nje umzuzwana ngelixa sithobisa iintloko thixo othandekayo sinombulelo kuwe ngobu busuku ngenyweba yokwazi uyesu kristu umsindisi wethu unyana wakho kuxolelo lwesisa lezono zethu nokwazi ukuba igazi lakhe lanele elagubungela zonke izono zethu nezikrweqo zethu zicinywe ngenene zaze zabekwa kulwandle lukathixo lokulibala kwaye umthakazi wakhe uyakuma kwisidlo somsitho engcwele engakrexezwanga ukuba atshate unyana kathixo indlela esikubulela ngayo ngako oku kwaneleyo konke nokholo lokwazi ukuba asithembelanga kwizenzo zethu zobulungisa kodwa kwizenzo zakhe zobulungisa zodwa ngoko wasenzela khona sinombulelo enkosi kuwe ngempumelelo ngaba bazalwane abathe babanayo ngaphesheya kweelwandle nezizwe ngaphesheya phaya apho balambele kwaye banxanelwe uthixo ndiyathandaza nkosi okokuba bathe babuyela emva kwakhona ukuba abo bantwana bathe babazise ebukumkanini baya kuba ngoomama boomakhulu nootatomkhulu babantwana abathe babazisa nabo siphe oko bawo sisikelele sonke ngokuhlangeneyo ngobusuku waye wanga umoya oyingcwele angasinika izinto esinezidingo ngazo avale imilomo yethu kwizinto esingafanelanga kuzithetha aze avule iintliziyo zethu ukuze samkele oko uya kusixelela kona siphe oko bawo egameni likayesu siyathandaza amen Gogo, masityhile eBhayibhileni kwisiqendwana endingathanda ukuthetha ngaso kwethutyana ngelixala ngobusuku kwaye sifumaneka ngaphaya kuMarko ongcwele sahluko seshumi kwaye ndandine kwiminyaka embalwa egqithileyo xa ndandiya kuthetha bekungafuneki nokuba ndide ndibhale bendinakho ukuyikhumbula kwaye bekungadingeki ndithathe iindondo ukuze ndifunde okusebhayibhileni kodwa kusukela ndiqhutya amashumi amabini anesihlanu ngoku kabini kwaye ke ngahlobo luthile kunzima kum ukwenza njengohlobo endandiqhele ukwenza ngalo kwaye kunjengemoto ephelileyo kodwa ndisaqhubeka ha ndifuna ukuqhubeka ndingcambaza de kube ndiye kwinkqumba yobugoxo ukuze ndiphinde ndibunjwe kwakhona eso sisithembiso uluka ongcwele isahluko seshumi ukuqala kwindiyakholwa ndithe umqolo amashumi amabini ananye kuba ndinokuyifumana yona apha ndaweni ithile ndiyaphazama umarko ongcwele ndiyaxolisa umarko ongcwele isahluko seshumi kunye namashumi amabini kuqale ngomqolo amashumi abini ananye funa ukufunda masifumane oweshumi elinesixhenxe umqolo gxebe akubona ukuba uyaphuma uya endleleni kweza othile ukubaleka wawa ngamadolo kuye wambuza esithi fundisi ulungileyo yenze ntoni na ukuze ndibudle ilifa ubomi obungunaphakade the ke uyesu kuye yini na ukuba uthi ndilungile akukho ulungileyo kodwa mnye kuphela kwaye lowo nguye uthixo uyayazi imithetho musa ukukrexeza musa ukubulala musa ukuba musa ukungqinela ubuxoki musa ukulumkisa beka uyihlo nonyoko phendule ke yena wathi kuye mfundisi zonke ezo zinto ndazigcina kwasebuncinaneni bam uthe ke waza uyesu ondele kuye wamthanda wathi kuye kukho ntonye uyisweleyo hamba ngendlela yakho uze uthengise ngeento zonke unazo uze uphe amahlwempu woba nobutyebi ke emazulwini uze ke uze uthwale umnqamlezo wakho undilandele wathi ke khunubembe ngelosi wemka ebuhlungu kuba ebenezinto ezininzi kwaye yanga inkosi ingasikelela ukufunda kwelizwi layo ngoku siza kuthetha ngobu busuku kwisifundo ndifuna itekisi yam ukuba ibe ndilandele kwaye isifundo sam inkokhelo ngoku akuqhelekanga kodwa ndicingile mhlawumbi namhlanje ekuthandazeni kwaye bekukudala ngobusuku ngabunye kanye ukuhla ngqo ngomgca kumyalezo ebendinawo ethe inkosi yandinika ukuba ndithethe kuwo ndicingile ngobu busuku ngaso esi sahluko sitsha ndiza kusingena ngecala elahlukileyo kwaye amaxesha amaninzi sithethile koku sikubiza indodana engumlawuli esisityeni kwaye abaninzi babalungiseleli apha abazalwane bam akuthandabuzeki basingene ngeendlela ezahlukeneyo kwaye ndifuna ukuzama ukusingena ngendlela eyahlukileyo ngobusuku kunokuba ndandikhe ndenza esi senkokhelo oku khumbula oku ukuba ngamnye kuthi omtsha nomdala inyathelo lakho lokuqala owakha walithatha ebomini bakho umntu othile wafanela akukhokhele injalo loo nto kwaye inyathelo lakho lokugqibela oya kuze ulithabathe umntu othile uya kukukhokhela umntu othile kufanele akhokhele uthixo usifanise neegusha kwaye ukuba ubani uyazi malunga nokukhuliswa kweegusha nemvelo zeegusha kutheni uyazi uba igusha ayinakuzifumanela indlela yayo kufanele ikhokhelwe nkqu nasendaweni yokuxhelwa siyafumanisa ukuba bayayizisa igusha apho kwaye iyakhokelelwa inyuswe ibhokwe iyise ekuxhelweni ibhokwe iyayinyusa iyikhokele emva koko xa ifika ekupheleni iyatsiba iphume ize igusha iye ngqo ekuxhelweni ke zona siyafumana ukuba igusha ayina kuzifumanela indlela. Ndiyakhumbula amava endaba nawo ngenye yazo. Ngelinye ixesha, ndandingunogada karhulumente wamahlathi e-Indiana kwaye ndandiphumile ndisendle ndeva into esona sikhalo silusizo kwaye yayiyimvana encinci ilahlekene nonina kwaye yayingenakuzifumanela indlela yokuya kuye kwaye unina engenakuzifumanela indlela yokuya kwimvana. Ndamfunqula umfo omncinci kwaye indlela awathula ngayo encamathele kum. Ndaqhubeka apho izandla zam zibambe umfo omncinci ukulila kwaye ndamva yena indlela awafudumeza intloko yakhe ngokoyamisa kum kwaye kukhangeleka ngathi wazifudumeza esazi ukuba ndandiza kumnceda. Ndacinga, "Oh, liwa laphakade, sikhuselo sam, ndithabathele ezingalweni zenkosi uYesu, nje waneliseke njengoko ndisazi ndiza kuya ekhaya ukuya kuba kunye nabam abathandekayo. Ndacinga, ekupheleni kwendlela yobomi bam, ndizise nje ezingalweni zakho, Nkosi, ngolo hlobo. Ukuba ndazi okokuba ndiya kuthwalelwa ngaphesheya komlambo ngoko, apho kwelinye icala, apho kungasayi kubakho zintsizi nazigulo, zonke izinto, kwaye ndiya kuba nabathandekayo endiye ndabathanda. Kwaye ukuba uya kufunda indalo, kukho okukhulu kwindalo, yonke into endijonga kuyo, nathe uThixo wayenza, ungumqambi wendalo. Indalo ihamba ngokuqhubeka, yonke indalo iqhubeka ngohlobo olunye. Uyaqaphela, yonke into, njengoko bendike ndatsho, ndiyakholwa phezolo, ukuba indalo ingqina ngoThixo, ukuba zange ube neBhayibhile, ungaqaphela indalo, uze wazi ukuba le Bhayibhile inyaniso. Ndibe nenyhweba yokujikeleza, ndijikeleze ihlabathi, kwaye ndifundile izigaba ezininzi, ndibone iinkolo ezahlukeneyo, amaMohammed, kwaye ndiyifundile iQuran, ndazibona iSikhs, iJains, neeMohammedans. Kunye namaBuddhist nako konke kodwa noko ngamnye kuzo zineenkcubabuchopho kunye neencwadi yemvumo nkolo kunye nencwadi yemithetho nanjalo njalo kodwa iBhayibhile yethu iyinyaniso kwaye uThixo wethu ngokuphela kwakhe olungileyo kuba nganye kuzo ufanele zikhombe engcwabeni ndaweni ithile apho umseki wabo asalele khona kodwa ubuKristu bukhomba kwingcwaba elivulekileyo kwaye unokuhlala ebukhoneni balowo wakhe wabekwa phaya uyaphila asingoThixo owayekho nguThixo okhoyo hayi owayekho okanye oyakubakho kodwa ndinguye kwaye yonke indalo ihamba ngokuqhubekeka njengoko benditshilo ndithetha ngezigaba zeebandla zethu esinazo ezincwadini ngoku eziza kuphuma itheni mnandi malunga nombhalo wam ngezigaba zebandla kwaye nendlela esithe sabona ibandla indlela elikhule ngayo lenyuka kanye ngqo njengayo yonke indalo isenza kwaye sasithetha ngenye imini malunga nendlela ilanga liphuma ngayo ekuseni lilusana oluncinci libuthathaka kakhulu alinamandla aneleyo konke kwaye njengoko imini iqhubeka lifumana amandla liyomelela malunga nentsimbi yesibhozo lingena esikolo njengenkwenkwe encinci okanye intombi encinci kwaye malunga nentsimbi yeshumi elinani liyaphuma esikolweni kwaye lilungele eyalo inkonzo kuze emva koko kunqumle malunga nentsimbi yesithathu liyaguquka embindini wobomi ukuya kwiminyaka yobudala kuze emva koko life emva kwemini ngaba sisiphelo selanga hayi liyabuya lize kwintsasa elandelayo ukuya kungqina okokuba bukhona ubomi ukufa ukungcwatywa uvuko yabona sibukela imithi indlela eshukuma ngayo nento eyenzayo ngaxesha lithile ndandisezantsi eKentucky ndiyathanda ukuzingela oonomatse ndaza ndehla ekwindla yonyaka apho ukuya kuzingela oonomatse kunye nomhlobo wam kwaye kwakome kakhulu kwaye nabani owakhe wazingela abangwevu oonomatse uyazi kunzima kangakanani ukubachwechwela xa amagqabi ekrwabaza kwaye ow iHoudini ngumzimelo osafundayo wechule kwaba bafo indlela abanokuphuncuka ngayo kwaye ukuzama ukudubula iliso kumgama omashumi amahluni eyadi kuthatha ukuzingela ukulungele ukufumana isabelo sakho semini ke umnu Wood umhlobo wam ingqina likaYehova eliguqukileyo waye nam kwaye thina wathi ndazi ifama khona apha apho kukhona indoda enabaninzi o sibabiza phaya ongxolayo bangaphi abaziyo yintoni ugxolayo kuhle yindawoni yekentakhe ndisuka kuyo kakade yabona kwaye kulapho ndisuka khona njengalapha kwesinye sezahluko kungekudala kakhulu kufanele ndikuxelele oku kumzalwane uWilliams kunye nabo nabazalwane bathi siza kuma ngoku sicule umhobe umhobe wosizwe ndaze ndathi ngokwekhaya elidala lasekentakhe ke akwabakho mntu ndincedisayo ke oko yayiko kuphela komhobe ndandiwazi kwaze ke thina ngoku kulungile mhlekazi nceda yenza umthandazo ngenenekazi khona apha ngoku liyamongoza masithandazeni thixo othandekayo ndiyakucela wena ngosi wena ungumphilisi omkhulu kwaye ndicela ukuba inceba yakho nobabalo liyakuchukumisa lona uthandekayo umfazi kanye ngoku kwaye uphelise okwakopha njengabantu abakholwayo abahlangene kunye inenekazi lize apha ukuza konwabela ilizwi lenkosi nobudlelwane babantu kwaye ndiyakucela wena ngosi kanye ngoku ukuba ukhalimele utshaba uze uphelise igazi egameni likayesu kristu Amen. Kwaye siyakukholwa. Kulo ibali elincinci nje ngohlobo lokufumana imvakalelo phambi kokuba sifike ezantsi kwimibhalo embalwa endiyibhalileyo apha kwaye nezinye zezibhalo. Ngoku wathi, kuhle, le ndoda indala siyakuya ngaphaya siye kuyibona. Unongxolayo abanintsi kwindawo yakhe. Wathi, kodwa ungongakholwayo wathi ukuba angasiqalekisa nje ukuba singaya ngaphaya. Ndathi, kodwa asifumani bonomatse apha, sibe sijikeleza iveki ezimbini, kwaye sibe simdaka, kwaye indevu konke ebusweni, kwaye wathi kuhle, ndathi, masiye ngaphaya, ke sahamba iimayile ezimbalwa ukwehla, malunga namashumi amabini eemayile. Bendiselizweni ezantsi phaya kakanye ngaphambili, ubusuku obuthathu, kwibala lokuzikhupha lama-Methodist, apho khona kwakukho izinto ezinkulu inkosi eyazenzayo. Kunye nenkonzo enkulu yempiliso phakathi kwabantu bama-Methodist. Saza, saya kude ngasemva ngaphaya kwenduli ezithile neentili nemiqolo kwaye ufanele uyazi iKentucky ukuze uyazi indawo enjani ofanele ungene kuyo. Kwaye xa sabuyelayo apho safika kwindlu kwaye nako kuhleli ixhego amaxhego amabini ndihleli phaya kunye neminqwazi yawo igobele ezantsi phezu kobuso bawo kwaye wathi nanko ke wathi ongolikuwo wathi ulithile elaa gama lomshumayeli watsho ke ndathi kuhle kungcono ndihlale emotweni okanye asiyikufumana kuzingela konke konke ndathi hamba uye kumbuza ukuba singazingela ke waphuma waqalisa ukuhamba wathetha nawo kwaye eKentucky soloko uyazi ngungena njalo njalo ke wanyukela phaya waza wathi andazi nokuba singazingela ixeshana kwindawo yakho ixhego lihleli phaya malunga namashumi asixhenxa nesihlanu eminyaka obudala icuba lisihla ngomlomo lathi latsica laze lathi ubani igama lakho wathi igama lam nguwoodi lathi ngaba kukho kuzalana kwixhego ujim owayehlala wathi ehe ndiyinkwenkwe kajim ndathi ndingubanks ehe kuhle wathi ixhego ujim wayeyindoda ethembekileyo lathi ngokuqinisekileyo zincede lena wathi uhamba wedwa wathi hayi umalusi wam uphaya lathi intoni wathi umalusi wam uphaya emotweni wathi uzingela kunye nam wathi woodi akudethi ukuba uhle kakhulu de kufuneke urhuqe umshumayeli ahambe nawe naphi na uya khona ke ungqwabalala hlobo oludala ke nacinga kungcono ndehle emotweni uyazi ke ndehla ndazulazula ndaze lathi kuhle wena ungumshumayeli e ndathi ewe mhlekazi landijonga landihla lindinyuka igazi loonomasa nabomdala lathi ndathi andikhangeleki njengaye lathi kuhle ngohlobo luthile ndiyakuthanda oko lathi uyazi ndifuna ukuxela into lathi ndifanele ndibe ngongakholwayo ndathi ewe mhlekazi ndiyakuqonda oko ndathi andicingi into engako yokudlisela malunga nayo inzima unjalo yaza lathi kuhle lathi andazi lathi ndiza kuxelela endikucingayo ngani bafo ngathi kulungile lathi nikhonkotha umthi ongenguwo bangaphi abayaziyo ukuba kuthetha ntoni oko yabona ndithetha inja exhokayo niyabona inyamakazi ayikho phezulu phaya konke konke yabona lathi nikhonkotha umthi ongenguwo ndathi olo luluvo lwakho. Laze lathi kuhle lathi, jonga, uyayibona ithimini ime phezulu phaya. Ewe, ndazalelwa phezulu phaya amashumi asixhenxe anesihlanu iminyaka eyadlulayo. Lathi, ndihleli kanye apha kwezinduli konke jikelele yonke le minyaka. Laze lathi, ndijonge esibhakabhakeni, ndijonge apha naphaya kwaye ngokuqinisekileyo kuyo yonke le minyaka yamashumi asixhenxe anesihlanu ngendiyibonayo into efana noThixo. Akucinganga njalo. Ndathi, bulungile, kuxhomekeke koko ujonge kuko, yabona, okanye okhangela kona. Laze lathi, kuhle, lathi, andikholelwa ngokuqinisekileyo ukuba kukho isidalwa esinjalo. Kwaye ndiyakholelwa ukuba nina bafo, niphuma nje niye kuqhatha abantu ngemali yabo nento yonke, kwaye indlela ehamba ngayo. Ndathi, kuhle, ungumhlali waseMerika, unelungelo lokwakho, kokwakho ukucinga. Lathi, kukho umfo ngelinye ixesha, endakhe ndeva ngaye. Lathi, oko, ngokuqinisekileyo, ndiya, ukuba ndingakhe nje ndifikelele ekuthetheni nalaa mfo. Lathi, ndingathanda ukumbuza imibuzo embalwa. Lathi, ewe mhlekazi. Lathi, yayingumshumayeli, mhlawumbi ungamazi. Lathi, wayenomhlangano phezulu apha eTempestville kungekudala umhlaba wecawe phaya ibala lokuzikhupha. Laze lathi, ndilibele igama lakhe. Lathi, usuka eIndiana. Ndaza ndathi, oh, ewe mhlekazi. Waza umzawana uWood waqalisa ukuthi, ulungile, ndisukuyitsho loo nto. Laze lathi ke, ndathi, malunga nantoni naye? Lathi, kulungile. Lathi, ixhekwazana umntu othile phezulu phaya endulini. Lathi, uyazi, lalisifa ngumhlaza. Laze lathi, umfazi nam besiya kuya phezulu phaya ngentsasa ukuya kulungisa ibhedi yakhe. Lathi, bebengakwazi nokumvusa bamphakamisele phezulu ngokwaneleyo ukuba bambeke ethembeni. Lathi, kwakufuneka nje batsale ishiti. Lathi, lalisifa. Lalikhe laba seLouisville. Lathi, oogqirha babemncamile bathi laliza kufa, kwaye udade walo wenyuka waya kulaa mhlangano. Laza lathi, laa mshumayeli wayeme phaya phezulu eqongeni ejonge ngemva ngaphaya kwesihlwele, waze wabiza lo mfazi ngegama lakhe. Wamxelela xa wemkayo wathatha itshefu wayibeka phezu kwesipaji sakhe. Waza wabiza igama lalo mfazi ezantsi apha, iimayile ezingamashumi amabini ezantsi apha. Watsho indlela abulaleka ngayo ngumhlaza, igama lakhe nako konke angene kuko. Wathi, thatha la tshefu uyokuyibeka kumfazi. Waza wathi, umfazi uya kuphiliswa kumhlaza wakhe. Wathi, behla beza apha ngoba busuku. Wathi, inene, ndeva isibi isikhalo phezulu phaya. Ndacinga babevulele iSalvation Army phezulu endulini ngentla phaya. Wathi, kulungile. Wathi, ndicinga ukuba ixhakwazana lifile. Wathi, siya ngomso, siya kuya sithathe inqwelo, kwaye indlela esimthatha ngayo simsendleleni enkulu. Laze lathi ke, babenokumsa kumngcwabo. Laza, latsho ukuba, salinda. Akukho sidingo sokunyuka uye phaya ngela xesha lobusuku. Lathi, kumalunga nemayile ukunyuka endulini apho. Lathi, sanyukela phaya ngentsasa elandelayo. Kwaye uyazi okwenzekayo? Lathi, hayi mhlekazi. Lathi, lalihleli phaya esitya eziqhotsiweyo iipayi zeapile esela nekofu kunye nomyeni walo. Lathi, ubhekiselele koko? Lathi, ewe mhlekazi. Oh, latsho. Koko, mnumzana, ngenene, akubhekiselelanga koko. Lathi, okundikhathazayo koko, indlela laa ndoda kwaye zange yaba kweli phandle ikwazi oko, yabona. Kwaye ndathi, oh, akukukholelwa oko. Lathi, yinyaniso. Lathi, uyayikholelwa loo nto, yabona. Lathi, uhle, nyukela phaya endulweni, ndingakuqinisekisela. Ndishumayela kungu, yabona. Ke ndathi, ndichola iapile. Ndathi, ndingathanda elinye lala maapile. Ndaza ndahlikihla empahleni yam. Lathi, kuhle, oonomanqezane bayawatya. Ndicinga ungalithatha. Nabo ndaza ngoku ndathi, kuhle, ndaluma intwana kulo. Aze ndathi, le apile elimnandi. Wathi, oh, ewe. Lathi, uyazi intoni, yatyala laa mthi phaya, oh, amashumi amane eminyaka eyadlulayo okanye into ethile enjalo. Lathi, oh, injalo loo nto, ewe mhlekazi. Aze ndathi, kuhle, kwaye qho ngonyaka. Ndathi, iqaphele, khange sibe naqabaka, kusephambi kwexesha kuAgasti. Aze ndathi, wona amagqabi ayawa emthini, ewe mhlekazi, injalo loo nto, iza ekwindla, kholelwa siya kuba nephambi kwexesha kweli tyeli. Ndathi, ewe mhlekazi, ndaguqula umqholo, yabona. Laze lathi, ndathi, kuhle, uyazi, akuqhelekanga. Ndathi, indlela laa ncindi ephuma ngayo kulaa mthi. Ndathi, nawo amagqabi awe, kodwa noko akukho, akukhange kubekho qabaka yakubulala igqabi. Lazarus, kulungile lathi, yintoni okuya okunayo malunga nesithetha ngako? Baze ndathi, kuhle, ndiyamangaliswa. Uyazi, umama wasoloko esithi, nika inkomo intambo eyaneleyo, iyakuzixhoma, uyazi, ke, ndalinika intambo eyaneleyo. Ke waphuma waze wathi kuhle ewe oko kunantoni nantoni nokwenza nayo lathi uyazi uThixo uzisa wona ama-apile kwaye uyawonwabela loo ma-apile namagqabi kwaye uhlale kumthunzi nanjalo njalo iyehla kukwindla lwenyaka ize lathi ibuye inyuke kwakhona kunye nama-apile kunye namagqabi kwakhona kwaye wathi oh oko yindalo nje, yabona, oko yindalo nje. Lathi kuhle, kakade, oko yindalo, lathi, oko yindalo. Kodwa umntu othile, kufanele alawule indalo, yabona, lathi, ixelele ngoku, yintoni ekwenzayo oko, laza lathi, kulungile nje. Nje indalo yindalo, lathi, ngubani othe kwela gqabi lincinci ngoku, laza lathi. Ngoku, isizathu sokuba elaqabiliwe, kungokuba incindi ihlele ezingcanjini, kwaye kungathini ukuba laa ngcambu ingahlala phezu emthini ixesha lonke lobusika. Kuyakwenzeka ntoni, lathi, yakubulala umthi? Kuhle ndathi, ngoku, bubukrelekrele obutheni obuhlisa incindi iye ezingcanjini, suka apho ngoku, kuza ikwindla yonyaka, yehlela ezingcanjini uzimele, uze uhlale ezingcanjini njengengcwaba. Kwaye, kwintasahlobo elandelayo, ibuye inyuke kwakhona, izisi ama-apile amaninzi, kwaye inyusi amagqabi amaninzi nezinto. Lathi, leyo indalo nje, iya kuyenza, ndathi, imo yezulu, ukuguquka, uyazi, ukuza kwekwindla, ndathi, beka ibhakethi lamanzi epalini phandle phaya, uze ubone ukuba indalo iya kulehlisela ezantsi ngepali ize iphinde ilibuyise kwakhona. Yabona, yabona, uhle, latsho, ungabe unento, ndathi, icinge. Ngeli xa ndisiya kuzingela, laze lathi, kulungile, laze lathi, zingela apho ufuna khona, laze ndathi, xa ndibuya, ukuba uya kundixelela bubuphi ubukrelekrele obuhlisela laa ncindi iphume kulaa mthi ukuhla ukuya ezingcanjini, ukuya kuhlala phaya bonke ubusika, ize ibuye kubusika obuzayo, ndiza kuxelela ukuba bubukrelekrele obunye obundixelele malunga nala mfazi phezulu phaya, lathi, oxelele wena, ndathi, ewe mhlakazi. Lathi, akunguye la mshumayeli, ndathi, ungamazi igama lakhe, lathi ewe, ndathi, Branham, lathi nguye lo, lathi, oko, oko kulungile, yabona. Kwaye uyazi intoni, ndalikhokelela kuKristu ixhego, kanye phaya kubungqina bano. Kunyaka kamva, ndandisezantsi phaya, ndamisa imoto, inombolo yaseIndiana kuyo. Eyadini, babemkile, wayeselekile, kwaye ke, xa ndabuyelayo, kwakumi umfazi walo, ukuba andirhugule ngenene, ndacinga, ndandinemvume yokuzingela, waza waphuma phaya wathi, akukwazi kufunda. Ndathi, ewe mama, wathi, ungaba ubonile la maphawu athi akuzingela. Ndathi, ewe mama, kodwa, ndathi, bendinemvume, akunamvume, wathi, kwaye, wathi, sifumene le ndawo ibekwe iminyaka. Ndathi, kulungile, ndathi, andilungisanga ngoko, ndiyaxolisa. Waze wathi, uxolo lungekhoyo, zona ilayisenisi zaseIndiana khona phaya, nize nihlale apha, ningabona abakukhukumeleyo abantu. Ndathi, ndingacacisa nje, ndathi, yena, kubani okunike imvume, ndathi, andazi nje, ndathi, yayilixhego lalihleli phandle phaya esangweni, xa ndandisezantsi apha kunyaka uphelileyo, kwaye sasithetha ngoThixo, yabona, waza wajonga, wathi, ingaba ungumzalwane uBranham, ndathi, ewe mama, wathi, ndixolele. Andazanga ukuba ungubani. Wathi, ndifuna ukukuxelela ubungqina bayo. Iiyure zalo zokugqibela zokufa. La phakamisa izandla zalo ladumisa uThixo. Wathi, lafela enkolweni yobuKristu. Kwaye wathwala wasiwa kuThixo. Yabona. Ukuba bathe cwaka, amatya aya kunkqangaza ngoko nangoko. Kukho into ethile kwindawo. Qaphela iintaka, qaphela izilwanyana, qaphela yonke into. Kwaye uqaphele indalo. Qaphela ihobe elincinci, indlela elibhabha ngalo, indlela eliyintaka eyahlukileyo eliyiyo. Yabona, lona alinanyongo, alinakutya njengonomyayi enokwenza. Yabona, alinanyongo kulo, akudingeki ukuba lihlambe kuwo amanzi, ngokuba linento kulo ngaphakathi, iyalicoca ukusukela ngaphakathi. yabona indlela umkristu wayiyo indlela uthixo awazibonakalisa ngayo yena kulo ihobe yabona ukuba uyesu wabonakaliswa njengemvu uyakusoloko umfumana uthixo endwaleni kwaye uthixo usifanise neegusha ekufanelwe zikhokelwe wakhe waqwalasela phaya ndashumayela intshumayelo kuyo kwixesha elithile eligqithileyo okokuba ihobe lisihlela kwimvana ukuze liyikhokele imvana kwaye layikhokelela yona ekuxhelweni ihobe koku ukuba imvana elo hobe lalingenakwehlela nakoluphi olunye uhlobo lesilwanyana ngokuba zombini kwakufanele zibe zezemvelo enye yabona ukuba ihobe lalinokuthi cakatha phezu kwengcuka yayinokuvungama okanye rharami ihobe lalinokubhabha limke kuhle leyo yindlela ekwanye ngoku kwaye iindlela zethu ezikruqulayo umoya engcwele usuka nje umke uye kude kufanele ukuba ibe nesimilo esikwasinye intaka yamazulu ihobe esona silulamileyo isilwanyana emhlabeni imvana zinakho ukuvumelana kwaye xa umoya wengcwele usihlela phezu kwethu uze usenze izidalwa ezitshe emva koko unako ukusikhokela kodwa sizama ukuphila ngendlela endala ayisokuze isebenze ayisokuze nje isebenze ngoku inyathelo lokuqala onoba wakhe walithatha ebomini bakho ukuthetha ngenkokhelo inokuba mhlawumbi zizandla zolungileyo omdala umama zona ezandla zingaba zithe cwaka ngobu busuku phandle phaya kumangcwaba ndaweni ithile kodwa ezo yayizizandla ezakubamba ukuba wenze inyathelo lakho lokuqala emva koko umama wakufundisa indlela yokuhamba kwaye wenze amanyathelo ambalwa uze uwe phantsi uvuke kwaye ucinge ukuba wenza izinto ezintle kakhulu emva koko wakunikezela kutishara wesikolo waze emva koko waqalisa ukukukhokelela emfundweni ngendlela yokwenza noma ukwenze nendlela yokufunda kunye nanjalo njalo ngolo hlobo emva kokuba utishala wesikolo egqibile ngawo emva koko ubuyela uyihlo uyakufumana emva koko xa uyihlo ekufumene ukufundisa mhlawumbi ishishini lakho indlela yokuba ngusomashishini ophumeleleyo indlela yokwenza izinto kakuhle umama wakho wakufundisa indlela yokuba ngumama wekhaya indlela yokupheka nanjalo njalo ngolo hlobo kuze emva koko bayagqiba ngawe emva koko umlungiseli wakho okanye umpristi akufumane kodwa ngoku ngubani okukhokelayo lowo ngumbuzo ngoku sikhokelwa yinto ethile ngobusuku kufanele sibe njalo siyakhokelwa qaphela ngoku masijonge kweyalo mfo omncinci yintoni eyamphembelelayo masijonge kwile ndoda engusomashishini omtsha sinokumbiza njalo ngoba wayengusomashishini wayeyindoda enempumelelo masijonge kubakhokeli bayo mhlawumbi kuqala unina wamfundisa njengenkwenkwe encinci izinto ekufanele azenze uyise wamenza wanenjalo impumelelo kwaye mhlawumbi wamshiya nelifa ngokuba wayengumlawuli ngokwakhe mhlawumbi uyise wayengasekho ke waye engusomashishini wayengu masimbize namhlanje njengendoda yomkristu engusomashishini okanye wayeyindoda enenkolo engusomashishini icinga yakuba kukucaphula okungcono le ndoda yayiye yenkolo wayengenguye kwaphela ongakholwayo kwaye wayefundisiwe ngunina indlela yokwenza lungileyo indlela yokuhamba indlela yokuzinxibisa wayefundisiwe nguyise ishishini elikhulu nendlela yokuba yindoda enempumelelo kwaye ishishini lakhe lalinempumelelo kwaye uyise nonina bakhulela ecaweni kwaye bamulathisa kumbingeleli kwaye umbingeleli wamenza indoda enenkolo ngenene ngoko ke wayeyindoda elungileyo echubekileyo wayeyinkwenkwe elungileyo nesimilo esilungileyo ukuba uyesu kristu wamjonga kuye waza wamthanda kwakukho into ethile malunga nenkwenkwe eyayiye yenene kunjalo kuba ibhayibhile yathi apha siyafumanisa kumarko waze uyesu emkhangele wamthanda ehe uyesu emkhangele wamthanda ke ngoko ke kufanele kukho into ethile eyayiye yenene egqwesileyo malunga nalo mfo mtsha waye eyi enesimilo esilungileyo kunye nesimilo esihle sodidi. Wayeyindoda ekhuliswe kakuhle, ehlakaniphileyo, elichule, ekrelekrele, ephumeleleyo kushishineni. Kwaye eyindoda enenkolo. Wayenezininzi izimilo ezilungileyo ezazigqwesile. Kangangokuba oko kwatsala umdla kaYesu Kristu umsindisi. Kodwa xa wangqalwayo ekubeni engophumeleleyo kuzo zonke ezinye izinto, akukho nto yahamba ngokungafanelekanga. Wasikwa kakuhle nkqo, walungelelaniswa kakuhle, ekrelekrele, imfundo elungileyo, impumelelo yakhe. Wayelichule olungileyo somashishini, mhlawumbi engoweqela lobudlelwana bamadoda angosomashishini ndaweni ithile ePalestina. Wayenokuba ungowobudlelwane bamadoda angosomashishini njengoko sinawo ekuhlweni nje. Akukho mathandabuzo wayenjalo ngokuba amadoda angosomashishini asoloko enobudlelwane omnye nomnye ngoba njengeentaka zoboya banezinto zokuthetha ngazo. Kwaye ukuba lena abantu benkolo abafuni kuthetha ngendoda equba ibhara kunye ne bonke kubo ngokuhlanganeyo kuba abananto yakwenza ehlanganeyo, kufanele sibe nezinto ezifanayo. Ke amaKristu anezinto ezifanayo kunye namaKristu, aboni banezinto ezifanayo kunye naboni. Kwaye abahlali kunye nento yonke abayiyo banezinto ezifanayo. Kwaye lo mfo usemtsha mhlawumbi wayengowobudlelwane bamadoda angosomashishini, kwaye wayengowenkolo njengoko wayenako ngokuba uYesu wambuza apha wathi, "Ndayigcina le mithetho ndayithobela yona ukusukela ebutsheni." Injalo loo nto. Yabona, wayekhuliswe kakuhle, wafundiswa kakuhle nayo yonke into. Kodwa xa wajamelana nengcinga yobomi obungunaphakade, ngoku ndifuna niqaphele ngazo zonke ezi zimilo wayenazo, wayesazi ukuba wayengenabo ubomi obungunaphakade. Ngoku konke okwethu kwasekuhlaleni, icawa yethu, ubulungu bethu, nezinto esizithatha njengezibalulekileyo, ubuhlali bethu baseMelika, nento yonke, ilunge kakhulu, akukho nto inokutshiwo ngokuchasene naloo nto. Kwaye umbutho wethu wangamaKristu amadoda angosomashishini apha, linto enkulu, libe lingumnyango ovuliweyo kum ukuba ndi kwiingcinga zam zokungabi ngowehlelo zokuba singamaKristu. Akukho namnye, akukho nalinye ihlelo elinokusibanga umKristu wenene, ngokuba ungokaThixo, amahlelo enziwe ngabantu, kwaye ubuKristu bobuthunyelwe busuka ezulwini. Kodwa kuzo zonke ezi zinto esinazo, zilungile zinjalo, kukuhle kunjalo njengoko sihlangana, kwaye njengoko mihle imihlangano esiba nayo, nokuqondana ngokwasekuhlaleni esinako, noko, sonke sijamelana nobomi obungunaphakade. Kwaye akukhathaliseki siphumelele kangakanani kushishino, siphumelele kangakanani nokuba singamakhulu kangakanani amalungu ecawa, nendlela esisebenza ngayo, nendlela esizama ukwenza ngayo izinto olungileyo, noko ukuba akwenzekanga ngendlela eyiyo kukunqula uThixo ngelize. UYesu wakufanisa oko ngendlela enye njengoko ndisima apha umzuzwana, wathi, "Nindinqula ngelize, nifundisa imfundiso imigaqo yabantu ngokucinga olunyanisekileyo, oluthembekileyo unqulo ngokunyaniseka kwentliziyo yakho uThixo, kodwa noko kube selizeni." Yaqalisa ngalaa ndlela noKhayini emyezweni waseEden, unqulo olunyanisekileyo kodwa laliwa, olunenkolo kakhulu noko laliwa. eShreveport, kwiveki epheleleyo, iveki engapha yakwepheleleyo, kwintlangano yamadoda angosomashishini, isidlo sakusasa phaya, apho amakhulu amaninzi abantu abehlangene, ndathatha iiyure ezimbini ezinesiqingatha ndithetha ukwenzela uThixo inkonzo kungakhange kube yintando yakhe. Ngoku oko kuvakala ngokungaqhelekanga, kodwa kufanele sizilungelelanise kwindlela enikezwe nguThixo nendlela kaThixo yokwenza. Akukhathaliseki kukangakanani esicinga ukuba kulungile, kufanele kube ngokwelizwi likaThixo okanye kukulize. UKhayini wanqula, kodwa kwakungekho ngokwelizwi likaThixo. AbaFarisi banqula, kodwa hayi ngokwelizwi likaThixo. Kwaye kulo myalezo ncakasane obhekisele kumadoda angosomashishini ndikufundisile oku. UDavide wayefuna ukwenzela inkosi inkonzo, kwaye wayelungisile koko wakutshoyo. Wathi, "Ingaba kulungile ukuba ityeya inkosi ibe sezantsi phaya, masiyinyuseni ngeentsuku zokumkani." omnye ukumkani owangena endaweni yakhe wathi akulungile abazange babuze inkosi ngetyeya kodwa kufanele siyenze ngoku oko kulungile okwakufanele bakwenzile wathi kufanele siye kuyithabatha ityeya kwaye singabuzisa kwinkosi kwaye oko kulungile ndisezantsi kwelinye ilizwe wathi kufanele siyinyuse ize apha siyinyuse ize apha size siyibeke endlwini yethu apha size sinqule inkosi ngoku qaphela waya ngendlela engalunganga uyokuyenza wabuzisa abaphathi abathetheli bamashumi amahlanu namakhulu namawaka bonke babuzo bonke ngabanye ukubona ukuba yayiyintando yenkosi ikhangele kanjalo okanye yayililizwi lenkosi ilizwi lenkosi ngamanye amaxesha kufanele ulibeke kwindawo yalo eyiyo okanye asiyiyo intando yenkosi yabona ngoku yenza oko kufunxeke ezantsi kwaye uya kufumana ukuqonda okubanzi koko ndizama ukukutsho andifuni ibandla liwele kumanyathelo othe wawafumana ngaphaya engilani iinwele ezinde namadoda anobuso obuqatyiweyo nogqwetheko asikufuni oko akukhathaliseki nokuba ivakala ngokholo olunjani nokuba bangacula kangakanani ooElvis Presley iingoma zenkolo usengumtyholi kwaye andingomgwebi kodwa ngeziqhamo zabo niyabazi yabona ungowakwamoya kodwa oko akwenzi nomncinci umahluko yabona iziqhamo zakho ziyangqina oko ukuko akukhathaliseki nokuba umoya uza phezu kwakhe unokuthetha iilwimi unokukhwaza unokuphilisa abagulayo kwaye uyesu wathi abaninzi babo baya kuza kum ngaloo mini but nkosi andenzanga oku nokuya kwaye ndiya kuthi mkani kum nina nenza ngokuchasileyo andizange ndanazi yabona kufanele sinyaniseke amaKristu enene kwaye kuphela kwendlela esinokwenza oko kukujamelana lo mbuzo apha wobomi obungunaphakade kukho kuphela obunye obomi obungunaphakade kwaye obo buphuma kuThixo kwaye wasibekela kwangenxa engaphambili sonke isidalwa esiya kuba nabo njengawe oyimfuza kwihlo wawuyimfuza kuThixo enye yezibonakaliso zakhe indawo yokuqala okanye akusokuze ube phaya usuka kumandlalo wokuqandusela kamama wakho uyihlo wayengakwazi wawusesinqeni sakhe kwaye xa wavelayo kumandlalo wokuqandusela kamama ngoko waba ngumntu kwaye wenziwa kumfanekiselo kayihlo ngoku unokudlelana naye kwaye into ekwanye ngothixo ukuba unobomi obungunaphakade ubomi oza kubo ubomi basendalweni ubomi benyama babungokukayihlo kwaye kuphela kwendlela onokuza uzalwe ngokutsha kwakhona kuphela kwendlela yona kufanele ibe ngokukayihlo wasemazulwini izibonakaliso zakhe bonke uba wandinike bona mna baya kuza kum yabona ulapha ngokuba igama lakho labekwa kwincwadi yobomi yemvana phambi kokuba kubekho kwasiseko sehlabathi oko kunjalo ngenene uyimfuza imfuza ngokomoya kayihlo wasezulwini inxalenye yelizwi likathixo oko kunjalo njengoko ndatshoyo ngoko wawukunye noYesu xa wayelapha ngoba wayelilizwi wava ubunzima kunye naye wafa kunye naye wangcwadwa kunye naye kwaye wavuka kunye naye kwaye ngoku uhleli kwezisemazulwini indawo kuye qaphela udavida wacinga yonke into yayilungile kwaye wabuzisa bonke abantu kwaye bonke baqalisa ukuxhentsa bakhwaza bangxola babe nayo yonke imizwa yenkolo eyayikho kodwa noko yayingeyontando kathixo yokuba bahle bayokuthatha ilizwi likathixo balizise endlini kathixo kodwa uyabona uthixo usoloko kuzo zonke izigaba esebenza ngendlela enye isigqibo sakhe sokuqala kukuphela kwesigqibo sakhe ngokuba ugqibelele kwizigqibo zakhe akazange enze into ngaphandle kokuyityhila kuqala kubakhonzi bakhe abaprofeti injalo ngqo yiloo nto esi isigaba sebandla esiphila kuso akukho bandla akukho uwisile baptisti bakwamoya okanye nanye into engenye enokubeka eli bandla kumtshakazi kuya kufuneka kubekho kuphendula kukamalaki isine ngothixo athumele umprofeti atyhilwe ngoba leyo kuphela kwendlela amabandla ethu abalihlelo aze alahlele into kwimbutyulelo nentlaninge njengendlela ababesoloko beyiyo kwaye uthixo usoloko ethumela abaprofeti kwaye kwakukho unathani emile emhlabeni umprofeti ongqinelweyo phambi kothixo kwaye zange abuzwe nokubuzwa kwaye behlela phaya kwathabatha ubomi bomntu omsulwa nanjalo njalo kwathathwa ityeya endaweni yokubeka emagqeni abalezi bayithwale bayibeka enqweleni ukuyithatha konke inyophekile uyabona ukuba akuhambi ngokwentando kathixo kwaye nendlela athe uthixo asinike sihambe ngayo basoloko belunakalisa baze balisuse balenze umbutho nehlelo umyalezo othile kwaye naku apha baya khona yabona yasoloko isenziwa ngalaa ndlela leyo yindlela ekwanye eyathi le nkwenkwe yajamelana nayo iyangena waye eli ilungu laba mhlawumbi abafarasi okanye abasadusi okanye uluhlo oluthile olukhulu lwaloo mhla wayengonenkolo njengokuba wayenokuba nako wathi ndayigcina le mithetho endayifundiswayo ukususelwa ebutheni yabona kwaye uyesu wamthanda ngaloo nto kodwa wala ukukhokelwa wala ukwamkela olona khokhelo lukayesu lokumnika ubomi obungunaphakade qaphela wayekholwa kwakukho into eyahlukileyo kunoko wayenako okanye wayengenako ukutsho mfundisi olungileyo ndenze ntoni ngoku yabona wayefuna ukwenza into ngokwakhe leyo yindlela esenza ngayo sifuna ukwenza into ngokwethu isipho sikathixo sisipho esisimahla uthixo uya kunika sona akho kwanto oyenzayo ukufumana sona wasimiselwa wena kwaye uza kuba naso sona yabona qaphela wayesazi sasiphaya wayekholelwa kuso kwaye wayesifuna kodwa xa wajamelana nendlela ekufuneka enze ngayo kwakwahlukile kwisithethe sakhe kwakwahlukile wayenokugcina imali yakhe aze abe ngowecawe awayengowayo nanjalo njalo kodwa uyesu wakwazi oko kwaye wakwazi ukuba wayetshele kule mali kwaye wathi hamba uthengise konke onako uze wabele amahlwempu uze uthabathe umnqamlezo wakho ndilandele kwaye uya kuba nobutyebi ezulwini kodwa wayengenako ukuyenza abanye abakhokeli awayekhe wanabo kwimihla yakhe yobutsha baba nenjalo impembelelo kuye de wala ukwamkela indlela enikezwe nguthixo eyayinguyesu kristu okuphela kwakhe onobomi obungunaphakade okuphela kwakhe onokukunika bona hayi icawa ingakunika ubomi obungunaphakade hayi ummelwane wakhe hayi umalusi wakho hayi umpristi wakho hayi imvumonkolo yakho kuphela nguyesu kristu ngokwakhe onokunika ubomi obungunaphakade yena uyi akukhathaliseki nokuba ulunge kangakanani yintoni oyiyekileyo ukuyenza yintoni oqala ukuyenza kufanele wamkele umntu wenkosi uyesu kristu kwaye xa usenza oko yena lilizwi kwaye ubomi bakho bulungelelana nkqo elizwini kwaye libonakalisa lona kwesi sigaba uphila kuso unowa kwafanele enze oko ukuze ilizwi libonakalaliswe kwisigaba sakhe ngoku kunokuthini ukuba umoses weza wathi siyazi oko unowa wakwenzayo siyakuthatha ilizwi likanowa siyakwenza kanye nkqo ngendlela unowa wenzayo siyakwakha umkhombe sidade sihle ngomlambo inayile siphume iputa kutheni yayingenakusebenza yabona oko kwakukho kwesinye isigaba uyesu wayengenakuza nomyalezo kamoses uLuther wayengenakuza nomyalezo wekatolika uWesley wayengenakuza nomyalezo kaLuther ipentekoste yayingenakuza nomyalezo wesigaba sikaWesley kwaye umtshakazi awunakwenziwa kubuhlelo bakwamoya ayinakho nje ukwenzeka kwaye injalo ngqo ugqibile ukuzenza umbutho waza waphuma apha kwaye nanko ehleli phaya nje kanye njengabanye likhasi nje kanye ngobomi buphuma nge yabona laa mbhali njengoko bendithetha ngobunye ubusuku laa mbhali owabhala le ncwadi kwaye hayi ngoba wandigxeka kakubi kakhulu wathi ndandingumtyholi ukuba kwakhe kwakho into enjalo ke wathi wayengakholelwa kuthixo wathi uthixo onokusonga izandla zakhe aze ahlale abukele bona abafela inkolo ngazo izigaba zeminyaka yangaphambili aze abange ukuba namandla okuvula ulwandle olubomvu aze enze bona abafazi nabantwana bakrazulwe babe ziziqenga ziingonyama nanjalo njalo aze athi emva koko wayenguthixo onothando wathi akukho sidalwa sinjalo yabona umfo ngaphandle kwentumekelo yelizwi wasilela ukulibona Ukhozo lokuqala lengqolowa umyeni kwafanele liwele emhlabeni ukuze livuke kwakhona. Kwaba njalo nakumtshakazo wokuqala owazalwa ePentecost. Kwafanele ahambe ngazo izigaba zobumnyama njengayo yonke engenye imbewu. Angcwatywe, kwafanele bafe, kufanele bakwenze oko. Kodwa yaqalisa ukuntula kwakhona kuLuther kuhlaziyo lokuqala. Ayizange ikhangeleke njengembewu eyangenayo. Kodwa yayikukukhanya kwaloo mhla. Isiqu ngoko siya kwinquma uWesley kwaye ukusukela kwinquma yaya ePentecost ikhasi. Xa ujonga engqolowenu xa iphuma ukhozo lwengqolowa, umntu okhe wakhulisa ingqolowa uphuma uye kubona laa ngqolowa ibumbeka phaya ikhangeleka njengekhozo. Kodwa ungathatha isibanguli uyibeke phantsi uze uthathe ingqolowa uyivule, akukho nkozo phaya, konke konke likhasi nje. Kuze emva koko kube yintoni? Iyabumbeka phaya ukubamba iinkozo, yabona? Kuze emva koko into yokuqala oyaziyo, ubomi bushiye isiqu ukuya kwinquma, bushiye inquma baya kwikhasi, bushiya ikhasi buze buye kwingqolowa. Izigaba ezintathu, yabona, okuyiyo. Kuze emva koko kubumbeke ingqolowa ngaphandle kwezigaba ezintathu, Luther, Wesley, Pentecost, kanye ngqo, yabona? Akukho mathandabuzo, akunakuyiphazamisa indalo. Ngokujonga, qho ngeminyaka emithathu emva komyalezo uphumile usuka kuThixo, benza umbuzo. Lena ibe yiminyaka engamashumi amabini eminyaka, kwaye akukhange kubekho umbuzo. Awusokuze, yabona? Ngoku, ikhasi kufanele lizihluthule, linike ingqolowa ithuba ilale phambi kwelanga ukuvuthwa. Umyalezo ubuyela kanye emva ebandleni kwakhona usenza umzimba kaYesu Kristu njengokufana leyo yokuqala yemvelo eyaya emhlabeni. Ngoku ukubona ubomi obungunaphakade, ubomi ngokuqinisekileyo isiqu emva apha besiphethe ubomi ngokuqinisekileyo besinjalo. Kodwa uyabona xa yathi yaba sisiqu kwaye kwaphela ngayo umbutho, ubomi baqhubeka baya kuWesley, baphuma bangena kwaye kwakanye bonke ngabanye omnye umntu omkhulu ikhangeleka ngathi lukhozo. Kodwa xa omncinci umungu usiza nje kuyo kwikhasi okanye kwisiqu, umungu wenquma ikhangeleka ngokupheleleyo njengokhozo. Kodwa xa isehlela kwelaa khasi iphantse ibe iphaya. Akathongo na uYesu kwimihla yokugqibela, uMateyu 24:24, zombini ziya kusondelelana kakhulu kulilahlekise imfuza abanyuliweyo ngenxa elingaphambili, abanyuliweyo bona ukuba bekunokwenzeka phantse ifane nento yenene, yabona ke kwimihla yokugqibela. Ngoku yabona lixesha lengqolowa, ngoku iba lixesha lokuvuna. Sona ayiso sigaba sikaLuther esi, asiso sigaba sePentecost esi, sisigaba somtshakazi. Njengoko uMoses wabiza wakhupha isizwe esizweni, uKristu namhlanje ubiza ekhupha ibandla ngaphandle kwebandla. Niyabona into enye ikumzekeliso ethabathela kozukileyo nganaphakade umhla wesithembiso. Ngoku ukwala laa mntu wenza ubizo uKristu akukhathaliseki ukuba ngowakwamoya, mwisile, mlutere nantoni oyiyo, kufanele esi sigaba akukho nto ichasene nabo konke konke. Kodwa kwesi sigaba ngoku kufuneka wamkele njengoko benzayo kwesiya isigaba umntu kaKristu olilizwi. Ekuqalekeni ebe ekho ulizwi, kwaye ulizwi kunye uThixo, kwaye ulizwi enguThixo, waza ulizwi wenziwa inyama wahlala phakathi kwethu, ikwanguye izolo namhlanje naphakade, amaHebhere 13:8. Yabona, ufanele wamkele laa mntu wobomi obungunaphakade. Ngoku bobuphi ubomi uLuther awaba nako? Yayilugwetyelo. UWesley wayenongcwaliseko lungeziwe kulo, abakwamoya babenokubuyiselwa kwezibabalo zibuyela emva kuyo zongeziwe kuyo. Kodwa ngoku lugqibeleliso emzimbeni, niyabona, izigaba ezithathu zayo kwaye ukuphuma koko. Ngoku xa uvuko lusiza, ubomi obaphila kumaLutere obaphumayo, ubomi obaphila kumaWisile baza baphuma, ubomi obaya kwabakwamoya bonke buya kuxhwilwa baphume emhlabeni emzimbeni womtshakazi, bathathelwe phambi koYesu Kristu uzuko kuThixo. Oh, iyachwayitisa inyaniso. Sidike idolo, sijoke nasezulwini siqaphela ukuza isiciko sepiramidi njengoko besinokutsho ukubuya kwakhe ibandla kufanele livusiwe kwamsinyane kwaye kufanele sizilungisile kwaye kuphela kwendlela onokuba nako asikuko ukuthi kuhle ndingowaseyasembuzi ndingowasebunyeni bubini okanye nantoni na bonke phaya ndingowecawa kathixo oko akuthethi kwanto oobawo bethu bakhwaza baxhentsa oko nje kugqibelela kulunge konke oko kwakungomhla wabo kodwa namhlanje akujanyelwanga ngumbutho obawenzayo kodwa bubomi obuqhubekekayo obunguYesu Kristu lo mfo mtsha wenza kwainto enye uMoses wabhala loo mithetho kodwa niyabona kwawuthixo omnye owabhala imithetho ngabaprofeti bakhe wayeyinto enye yaprofeta ukuba umhla uya kufika ndiyakuvusa umprofeti onjengam kwaye kuya kwenzeka ukuba bonke abangamviyo yena baya kunqunyulwa babuyele emva kumakhasi obuhlelo namanquma kufanele baqhubeke baye ebomini kwaye namhlanje musa ukuthi ndingowakwamoya ndingowoku ndingowokuya oko akuthethi kwanto kufanele wamkele umntu uKristu ubomi obungunaphakade ikujamelene nathi sonke ngabanye sukuyilibala loo nto abanye abakhokeli niyabona abebambelele kuye abantu babo bafundisiwe kuhle singaboku kwaye singabokuya kwaye ubambelele kuye kodwa enjani ukubulala into ukwala inkokhelo yobomi obungunaphakade ngoku obabomi bukhona ngobu busuku injalo loo nto umoya oyingcwele ulapha onguKristu kwimo kamoya umoya wakhe intambiso ilapho ixeshana elifutshane ihlabathi lingabi sandibona kodwa nina niyakundibona ngoba ndiyakuba nani ngaphakathi kuni kude kube sekupheliseni ekupheleni kwehlabathi uYesu yedwa angakukhokelela koba bomi bungunaphakathi akukho cawe akukho hlelo akukho mshumayeli akukho mpristi hayi kwanto engenye enokukhokelela kubo kufanele ukhokelwe nguye lowo okuphela onokukhokelela ungafane ucinge yena ekukhokelela ekukhupha elizwini lakhe nto leyo inguye kwaye ukuba lilizwi kwaye wena uyinxalenye yakhe akuyi kuba inxalenye yelizwi ilizwi athe uThixo wafuna ukugalela amanzi osindiso phezu kwabo namhlanje ukumazisa yena namhlanje njengabapostile bamazisayo yena njengoLuther njengoWesley njengabantu kuzo iintsuku bamazisa yena esi sesinye isigaba lilizwi ilizwi lithe ezi zinto zizibona zisenzeka ngoku ziqikelelwe ukwenzeka kule yure ke yamkela uYesu Kristu uze umvumele yena akukhokhele kubomi obungunaphakade njengoko wayephumelele loo mfo mtsha wayephumelele zonke izinto ezilungileyo esikolweni wayemhle njengenkwenkwe elungileyo akukho mathandabuzo wayelungile njengotata wenene ekumameleni utata wakhe ushishini wayeyelungileyo elungileyo inkwenkwe elunge ebazalini bakhe wayethembekile kumbingeleli wakhe wayethembekile ecaweni yakhe wayethembekile emithethweni kaThixo kodwa waphulukana neyona nto inkulu kwaye zonke ezinye kuzo zazingathethi okukhulu kuye xa wala inkokhelo yobomi obungunaphakade uYesu Kristu qaphela le nkokhelo ijamelana naye wonke ubani kuthi namhlanje into enye njengoko wenzayo lamfana thina akukhathaliseki singabe nkolo kangakanani ungaba ngumkatolika ungaba ngumbhaptisi ngwisini okanye ungaba ngowakwamoya okanye nantoni na oyiyo le nto ikwanye ijamelene nawe ngobu busuku ubomi obungunaphakade oko ke ukwamkela uYesu Kristu sinikwe eli thuba ngamanye amaxesha efomini kufanele siqubisane nento njengokufana nalo mfana wenzayo ngokuba usisidalwa esifayo kwaye unikwe ithuba lokukhetha unokhetho uThixo wenze njalo ukuze ube nokukhetha ukuba wabeka uAdam noEva kwimeko yokuzikhethela ukuze bakwazi ukukhetha kwaye benza ukhetho olungalunganga kwaye yabona kwakungekho nto anokuyenza kuwe kunokuba wenzayo kubo kufanele akubeke ngento enye ukuze ukwazi ukukhetha okanye ukwala unokhetho masijoya kwabanye babo unokhetho njengomfana oselula okokuba uyakuba nemfundo okanye hayi unalo olo khetho ungafuna ukuba nje ungabi nayo ungayala nje yona unokhetho ngokuziphatha kwakho zakuvisa kabuhlungu nje kancinci apha yabona ungaphumela phandle uyeke inwele zakho zikhule zihle ube yibeetle okanye omnye wabangantweni okanye nina bafazi ningakhangeleka nje njengabantu abandilisekileyo okanye ningabanye bezi zitenxileyo ezidalwa esinazo phandle phaya wona amehlo aluhlaza neenwele ezivuzayo ukuchetywa ngezinto bachasene kwaphela nelizwi likathixo nto leyo echaseneyo kuqinisekileyo nkqu nokunikela bengenakunikela umthandazo wamkeleke leyo yinyaniso injalo ngqo yiloo nto ibhayibhile eyithethileyo kodwa kwenzeke ntoni kunicawa ubone kakhulu umabonakude izinto ezininzi zehlabathi kulula kakhulu kwimvelo yona kaadamu wena umdala ukukhukhuliseka kokuya ukwenza njengenxalenye esenza ndingakuphinda oku kwakhona kwikhosha ekunikelweni kwekwe kwesicama kushelo kwimihla kaMoses xa uMoses wakhupha abantwana kwakufuneka kube yimihla esixhenxe yokuba kungabikho gwele phakathi kwabantu nabani na uyakwazi oko kwi-exodus akusayi kufunyanwa gwele eminqubeni yenu konke konke iintsuku ezisixhenxe ezo ntsuku zisixhenxe zimele ezingcwele izigaba zamabandla asixhenxe yabona lingabikho igwele ngoku yintoni leyo ingabikho imvumonkolo lingabikho ihlabathi uyesu wathi ukubani alithanda ihlabathi okanye izinto zehlabathi uthando lukathixo alukho kuni yabona kwaye siyazama ukuxuba oko akunakuyenza kufanele uze kwinto enye ukukholwa kungabe uza kukholwa uthixo uza kukholelwa icawe yakho uza kukholelwa ihlabathi uza akunakuyixubanisa kwaye akunakubambelela kwizinto ezindala ezo enye icawe ephambi kwakho yazenzayo kufanele uthathe umyalezo weyure wathi yintoni eshekileyo ungayiyeki ihlala kude kuse ukuza kwesi sinye isigaba yitshise ngomlilo itshatyalaliswe khona ukuze isigaba uphila kuso umyalezo wesi sigaba kufanele ukhutshwe ezibhalweni kwaye ungqinelwe uqinisekiswe nguthixo ukuba nguthixo owenza njalo ngoko kuphakathi kokuba wamkele lowo okanye uwale wona obo bubomi obungunaphakade inkokhelo kamoya oyingcwele ukhokhela ibandla lakhe singahlala koko ixesha elide kodwa masiqhubeke nje qhubeka uhamba ukhetho lwesimilo sokwenza kwakho unga akunakuxubanisa ngoku ungokathixo okanye uchasene nothixo kwaye imbonakalo yangaphandle ibonisa ngqo into engaphakathi yabona ikhakakhaka abaninzi benu bacinga ndifumene ubhaphizo lukamoya oyingcwele ndiya ezulwini oko akuthethi kwanto yokuba uya ezulwini hayi mhlekazi unganobhaptizo lomoya oyingcwele yonke iyure yabomini bakho kwaye kunjalo ulahleke uyesu hogweni ibhayibhile itsho njalo ehe injalo ngqolondo khangela apho ungumntu wangaphandle unezimvo ezintlanu eziqhagamshelana nomzimba wangaphandle uthixo ukunike izimvo ezintlanu hayi ukuqhagamshelana naye ikhaya lakho lasemhlabeni ukubona ukungcamla ukuchukumisa ukujoja nokuva emva koko unomoya ongaphakathi koko kwaye unemijelo ephumayo emihlanu kuqonda nokuthanda nanjalo njalo imijelo ephumayo emihlanu othi qhagamshelane nelizwe likamoya ngayo kodwa ngomoya wakho inyama yakho iqhagamshelana nokusingqongileyo umoya wakho iqhagamshelana nokukamoya kodwa ngaphakathi kokuya unomphefumlo kwaye laa mphefumlo yimfuzo esuka kuthixo kwaye njengomntwana ebumbeka esibelekweni sikanina xa usana lusiza esibelekweni sikanina ngethontsi lobomi elincinci lirhubuluzela eqandeni alenzisele enye yomntu okulandelayo ibe yinja kwaye elandelayo ibe yikati elandelayo lihashe zonke ziiseli zobuntu ngokuba yakhiwe isuka kwiseli yobuntu yemvelo kwaye xa umntu athe wazalwa ngokutsha ngelizwi likathixo awabekelwa ngaphambili ubomi obungunaphakade obubizwa abanyuliweyo iyakuba lilizwi likathixo phezu kwelizwi ilizwi elizwini hayi imvumonkolo yobuhlelo kuzemva koko ilizwi nemvumonkolo asisayi kusebenza akunakubanela agwele kulo bunye kuphela wobungunaphakade uyesu kristu ilizwi ekuqalekeni ebekhona ulizwi kwaye ulizwi ebekuthixo kwaye ulizwi ebenguthixo ke ulizwi wenziwa inyama wahlala phakathi kwethu zihlobo nondla abantwana bam nindithumela ngaphaya kwimihlaba yobumishinari ehlabathini ukusa umyalezo kufanele ndinyaniseke kuni oko ndijonge kuko mhlawumbi anikuboni yiloo nto endilapha ngayo ukuzama ukunixelela asikuko ukuba ndibathandi abantu kungokuba ndiyabathanda abantu ukulungiswa xa ndibona ukutshibilika kwebandla ndiphuma ecaleni ndithi ke senze oku kwaye senze okuya kwaye jonga ngapha ya ebandleni uze ubone ayisokuze nje isebenze ngoko jonga apha ebhayibhileni uze ubone ifanele ibe ngalaa ndlela ekugqibeleni esiya sidikidiki isigaba sebandla selawudike likhuphela uyesu ngaphandle ilizwi zange abize akazukubiza cawe wathi ngobuninzi endibathandayo ndiyabohlwaya ndiyabaqeqesha ukuthatha ilizwi ze ndiligxininise ndicele akulungisanga eso sisizathu sokuba ndinithanda ukuba uya kuluvula ucango uze undivumele ndingene ndiya kungena ndidle nawe hayi ibandla sele yena elikhuphele ngaphandle liya kwiqumrhu lentlanganisela phaya kulapho liye khona ukubuyela emva ngqo eRoma apho liphuma khona kwaye kunjalo ngqo ndinako oko kubhalwe apha ephepheni ukusuka kumashumi amabini anesihlanu eminyaka eyadlulayo okanye amashumi amathathu anesithathu eminyaka eyadlulayo kwaye nantso hayi kuphela okuya ibhaliwe ebhayibhileni ukusuka kumbono libuyele emva akukho ndlela elingasindiswa ngayo limkile liyakuba ngalaa ndlela uThixo ubiza umntu ngamnye ndimi emnyango ndinkqonkqoza ukuba nabani nawuphi umntu umntu omnye kwiwaka usenokuba ngomnye kwisigidi njengoko ndatshoyo kubusuku obumbalwa obugqithileyo xa usirayeli wenyukayo waphuma iputa kwakukunje kuphela isigidi ezibini zabantu zaphumayo kwaye nje izigidi ezimbini nje omnye nje ababini bangena omnye kwisigidi ingaba benikwazi oko uKhalebu noYoshua kwaye uYesu xa wayesemhlabeni bathi oobawo bethu batya imana entlango sigcine izithethe kwaye senza oku siyazi apho simi khona wathi ndiyazi ooyihlo batya imana entlango kwaye ngamnye kubo wahlukaniswe ngonaphakade bafile xa imbewu yobomi isuka kwiduna okanye kwibhinqa kukho izigidi zamaqanda eziphumayo kukho izigidi zamathontsi obomi eziphumayo kwaye kuwo onke la mathontsi mancinci obomi ohlobo ukuba lisuka kwinkunzi yenkomo okanye umntu okanye nantoni eyiyo kukho nje izigidi zamathontsi obomi izigidi zamathontsi obomi esebenza kukho phaya kukho linye kuphela waloo mathontsi obomi elinyulelwe ukuba liphile ngokuba kukho iqanda elinye khona phaya lichumile ukulihlangabeza injalo loo nto kuphela liqanda elinye eliya kuhlangana nayo njengokufana lo mzimba apha uhleli apha lize ithontsi lobomi lize lisuka kuThixo yabona kwaye qaphela ela thontsi lincinci lisiza phakathi kwawonke la angamanye amathontsi obomi lize liphinyela phakathi kwawo kanye nkqo liwagqide liye ngaphaya lize lifumane ela qanda lichumileyo lize lirhubuluze nkqo kulo aze amanye onke afe bekungathini ukuba bekungaloo ndlela nebandla namhlanje omnye kwisigidi khangela apho ibiya kuba khona limcini wayisango kwaye icinene nendlela kwaye bambalwa baya kulifumana ngokuba iphangalele indlela esakwantshabalalo kwaye baninzi abaya kuya ngalo ingaba yinyaniso leyo zanubrenam andazi oza ndicaphula nje isibhalo yabona ngoku wamiselwa ebomini uyabubona bona ukuba wamiselwa ukububona bona ukuba akumiselwanga ukububona bona awusayi kububona bona wathi banamehlo kodwa ababoni indlebe kwaye bengeva indlela ekufanele sibe nombulelo ngayo bantu indlela ekufanele uthi tye ngayo kwezi zinto indlela ekufanele ube semlilweni ngothixo okokuba amehlo akho abone oku akubonayo iindlebe zakho zivezi zinto uzibonayo inkokhelo kutheni uze apha ngobu busuku kuza kuva umyalezo onjengalo ndithiyiwe ekunqumlezeni ihlabathi zicawe njengombaxo kutheni nizile umoya oyingcwele unikhokelele apha yabona yabona ukuza kumamela naluswe kusikwe kususwe izinto zehlabathi wamkela inkokhelo kayesu kristu okanye uya kutshabalala njengokuqinisekileyo njengehlabathi unako ukuzikhethela indlela yokuziphatha indlela oziphethe ngayo ixhomekeke kuwe nako ukuzikhethela umfazi uyaphuma uthabathe umfazi ufuna ukuthabatha umfazi ufuna ukuthatha lowo ufanele ezakho koko ukufunayo ucwangcise ikamva lakho. Ungafane ucinge indoda, indoda engumKristu iphuma ize ithabathe aba bale mihla ocengacengayo imenze umfazi. Ha, ungafane ucinge intoni la ndoda eyicingayo. Luhlobo olunjani lwekhaya ezakuba nalo ukuba ithatha umhlubi mzimba, umgculeli westrato phandle apha, umthengisi ngomzimba esitratweni. Oh, uthi, ngokulinda umzuzu, unxiba njani? Yabona, yabona. Banxiba ezimfutshane nezinto ngumthengisi ngomzimba esitratweni. Oh, uthi ngokumzana uBrenham. Oh, bona osketi zipitsayo, kukhangeleka ngathi unxamile. Umthengisi ngomzimba westrato. Wathi uYesu, nabani na othi ajonge umfazi amkhanuke, usele emkrexezile kunye naye entliziyweni yakhe. Ngoko, kofanele aphendule ngaloo nto. Kwaye yintoni ayenzileyo? Uzizisile. Ngubani onetyala? Cinga ngaye. Uthi abazenzi ezinye iimpahla, banamalaphu kunye noomatshini bokuthunga. Akukho kuzithethela. Ha, njalo ngqo. Ngoku, andifuni ukunivisa kabuhlungu. Kwaye oko ayiso siqulo lo uitsho inkosi ngokwesibhalo inyaniso okuchanekileyo sihlobo ndilixheko andinaxesha lide lokuphila kodwa ndifanele ndinixelele inyaniso ukuba lona ngumyalezo wam wokugqibela uyinyaniso yabona ningakwenzi dade ningakwenzi mzalwane kwaye ninabafo enibambelele kuzo imvumonkolo kwaye nisazi ilizwi likathixo lingqinelwe kanye phambi kwenu ubhaptizo lukamoya oyingcwele neenyaniso esinazo namhlanje kwaye ngoko ngenxa yeemvumonkolo zenu nisuke kulo ungaba ngunyana kathixo njani nize niphike ilizwi likathixo eliqikelelelwe le mihla yokugqibela esiphila kuyo ningayenza njani ibhayibhile ingayibiza njani lena njengoko nditshilo kwiveki epheleleyo malunga nekumkani ngaxesha lithile phantsi emzantsi xa babe nabantsundu ezantsi phaya bathengiswa ngobukhoboka kutheni kwakungekho ngaphezu kunayo nje intengiso yemoto ufumana ixabiso mali lentengiso lawo kwaye ndothuka kwenye indawo encinci ndafunda nganye imini apho umthengisi wezayo ukuza kuthenga amanye waze wathi kuhle ngoku ndingathanda babenqunguphele ufanele uwatyuwatyushe uwenze asebenze ngoba babekude nekhaya babethengisiwe amakhoboka kwaye babekwilizwe abangaliqhelanga abangazinto malunga nalo kwaye babengasokuze babuyele ekhaya kwakhona kwaye babedakumbile wakufanele ubatyatyushe ubenze abasebenze kodwa lo mthengisi waya kwenye ifama ngomnye umfo omtsha phaya etyhale isifuba isilevu phezulu bekungafanele umtywatyushe yena wayesemgcini kwaye wayegcine isimo sobungumzekelo kwabanye umthengi wathi ndingaya kuthenga leyona wathi akathengiswa akahambi akuzukumthenga yena ngokuba akathengiswa wathi kuhle yintoni emenze wahluka kangaka wathi ingaba ngumphathi wabo wathi hayi wathi ingaba umondla ngokwahlukileyo wathi hayi likhoboka utya phandle phaya ekhitshini kunye nabanye bonke wathi yintoni emenze ahluke kakhulu wathi ndandimangalisiwe ngokwam de ndafumanisa ngaphaya eAfrika apho bavela khona apho amabhulu abathenga khona aze bawazisa ngapha aze awathengisa ukwenza amakhoboko ngaphaya uyise ikumkani yohlanga kwaye noko ongowenye indawo kude nekhaya uyazi ungunyana wekumkani ke uziphatha ngalandlela esinjani sohlwayo kubuKristu sifanele simele uThixo nobomi obungunaphakade kukho kuphela indlela enye yobomi obungunaphakade kwaye leyo nguThixo yena kuphela unobomi obungunaphakade kwaye siyimveliso yakhe ngokuba siyimfuzo yomoya wakhe ngoko sifanele siziphatha kakuhle abafazi namadoda njengokuba iBhayibhile itshiloyo senze ngako hayi ooJezebhele besitrato noocengacenga yobombutho kodwa amaKristu angamanene oonyana neentombi zikaThixo abazelwe ngomoya kaThixo bebonisa ukukhanya kwimihla yethu kwaye sikusasaza kona injalo ukuchanekileyo loo nto indlela esikhukuliseke semka ngayo kubo kutheni into ekwanye le nkwenkwe eyayenzayo apha wala akafuna ubomi obungunaphakade ukuba bona bebuya kumlahlekiselisana nendawo yakhe ekuhlaleni bona bebuya kumlahlekiselisana nobuncwane bemali yakhe bona bebuya kumlahlekisela nobudlelwane bakhe ecaweni bona bebuya kumlahlekiselinanisa nento eninzi wayekwazi oko bona bebuya kumlahlekisana nako waye eyinkwenkwe ebhadlileyo kwaye waziva engenakuhlawula elaa xabiso noko wacinga ndiyakuthemba nje inkolo yam ndize ndiqhubeke kodwa ezantsi entliziyweni wazi kwakukho okuthile malunga noyesu kristu ekwakwahlukile kubo ababingeleli balamhla kwaye wonke umyalezo othe weza owenene ozelwe nguthixo umyalezo wahlukile kumrhiba oqhelekileyo xa impiliso engcwele eyaphumayo kungekudala ingaba uqaphele indlela abalinganisa abayilandela ngayo yabona kwaye bonke kuyo kanye o kuyo imibutho behleli phaya ingaba wonke ubani uyakwazi ukuba kufanele kubekho umyalezo olandela oko kutheni uthixo akasonwabisi utsala umdla wethu ngento ethile kwaye xa etsala umdla wethu ngoko sele enawo koko ufumene umyalezo wakhe jonga xa wezwa okokuqala emhlabeni waza waqalisa ulungiselelo lwakhe ow rabi omncinci sikufuna khona ngapha ecaweni yethu thina yiza ezantsi apha umprofeti omncinci ow sikufuna apha wena yiza apha kodwa ngenye imini wema ngenyawo wathi mna nobawo sibanye ow bethu uzenza uthixo yena ngaphandleni nitye inyama yonyana womntu nisele igazi lakhe aninabomi kuni ulizim asinanto yakwenza nokuya bona abapostile bahlala kanye phaya amawaka amshiya yena kodwa awo apostile babenyulelwe ebomini watsho njalo babengenako ukuyicacisa yona bayikholelwa yona bahlala kanye nyayo ngokuba bathi akukho nomntu unokuyenza le misebenzi kuba babingeleli bakwazi oko unikodimo wathi siyazi igunga lesenitre okokuba akukho mntu onokwenza le misebenzi ngaphandle kokuba usuka kuthixo yabona upetros ngomhla wepentekosta wathi uyesu wasenazaretha indoda evunyiweyo nguthixo phakathi kwenu uthixo wayenayo jonga ezibhalweni oko izibhalo zathi uya kuyenza uyesu wathi phengululani izibhalo kuzo nicinga nobomi obungunaphakade zizo zona ezingqina ngam ukuba benimazile uMoses ngenye ndazile nam kuba uMoses wabhala ukuba ndiyakuza kwimo endiyakuza ngayo weza njengonyana womntu uza ngamagama amathathu njengothixo isithathu njengoyise nyana nomoya oyingcwele uthixo omnye kwizibonakaliso ezintathu ngoku ngoko kananjalo ugwetyelo ungcwaliseko uluther umartin nabakwamoya into enye izibonakaliso ezithathu izitishi ezithathu izigaba zamabandla ezithathu into enye amanzi igazi kunye nomoya ow njengokuba ulandela izinto ezintathu ezikuthatha zikubuyisele emva emzimbeni njengoko zikuzisa ukusuka kuzalo lwakho lwendalo luzekelisa uzalo lwakho lomoya usana luyazalwa into yokuqala ngamanzi landelayo ligazi uzemva koko ubomi leyo yindlela ozangayo ebukumkanini bukathixo indlela enye yabona leyo yindlela ibandla elizangayo indlela ekwanye into ekwanye ngokuqaphela kwezi zinto zintathu uthixo ubumbe owakhe ubumbe owakhe umzimba ngoku sifumanisa ukuba apha okokuba unelungelo ekukhetheni kwakho ukhetha intombi ofuna ukuyitshata iyakwamkela ulungile emva koko enye into unokhetho lokuba ufuna ukuphila okanye akufuni kuphila ukhetha ngoku phakathi kobomi nokufa ungaphila laa nkwenkwe yayinalo elo khetho yayiphumelele kuye yonke into engenye indoda yenkolo kodwa yakwazi oko xa oko yayithetha ngesiqu sayo layigcina yonke le mithetho kusukela ebutsheni kodwa yayisazi ukuba yayingenabo ubomi obungunaphakade yabona kwaye yayinokhetho lokubamkela bona okanye ukubuyeka bona kwaye yabuyeka bona leyo yayiyeyona mpazamo imbi yakhe yayenza ezinye zazo zazingenayigqitha ayibugqithi ayibugqithi kude uthabathe esasigqibo ngabo ngoku masimlandele kukhetheni kwakhe size siyijonge apho yayikhokelela khona ngoku apho yakhetha khona ngoku jonga yayiyindoda esisityebi yayingusomashishini yayingumlawuli kwaye yayiyindoda yenkolo konke oko namhlanje besinokuthi kwedini ungumwisile wenene okanye umbhaptisi okanye wakwamoya ungumfo wenene elunge kakhulu inkwenkwe elungileyo akukho nto nokuyitsho ngayo onobuhlobo elungileyo ethanda abantu nayo yonke into kungekho manyala amalunga nayo mhlawumbi yayingatshayi ingaseli okanye izula kwimiboniso nemidaniso nantoni na esinokuyibiza namhlanje njengoko sinokuyibiza umkristu kodwa oko asibobomi bungunaphakade oko asikuko esithetha ngako yayinokuba ithembekile ecaweni yalo nto leyo inokuba njalo kodwa yabona kwaye oko kwayikhokelela phi udumo olukhulu masithi ukuba yayingumshumayeli yayinokuba inokuba necawa engcono yayinokuba umfundisi omkhulu okanye ubhishophu yabona ikhokelela kwindumasi kwaye yayikhokelela kubutyebi nendumasi ingenza into ekwanye namhlanje unesiphiwo esikhulu sokucula ndicinga ngala mfana ngexesha eligqithayo eyacula ela culo apha indlela eyanikela oku yakho umtyholi kwaye ngoku uyayifumana kwaye indlela okwahluke ngayo phakathi kwakhe noElvis Presley kunye nabanye babo uPat Boone kunye neqela njengeliya uAnnie Ford bona abafo imvumi ezinkulu uze uthathe iitalente zabo ezo talente baziphiwe nguThixo baze bazisebenzise ukuphembelela imisebenzi kamtyholi injalo loo nto ezinye zeemvumi ezinkulu zithengisa ngeetalente eziyiphiwe nguThixo zisenzela indumasi kweli hlabathi ukuze babe ngothile ungakwazi njani ukuba ngongaphezulu umntu kunokuba unguye ukuba nguthile kunokuba ngunyana kaThixo andikhathali ukuba isixeko sesakho ihlabathi lonke kwaye akuyamkelanga inkokheli wobungunaphakade nomoya oyingcwele uKristu uyakwenza njani ungubani wena kakade ungumfi ufele esonweni neziphoso ungowenkolo njengoko ufuna unyanisekile njengoko ufuna ukuba njalo ecaweni umshumayeli ukuba ufuna ukuba sepulpitini kodwa ukungamkeli ufile wayeyimpumelelo enkulu wayeyimpumelelo enkulu apha kobubomi ngokuqinisekileyo simfumana apho siqaphela ngoko sifumana lo mfo wahamba siyayilandela kancinci kwaye sifumana waba nempumelelo enkulu kwaye siyayilandela ebhayibhileni yonke siyaqaphela ukuba ya siyifumana iyindoda etyebileyo enezona ndawo zinkulu kakhulu yayisonwabisa umgwebi nosodolophu wesixeko okanye nantoni na iphezulu kuphahla lwendlu yayo kwaye inesidlo esikhulu nabaninzi abakhaphi nabafazi namantombi nento yonke ngenye imngqongile kwaye kukho umngqibi elele esangweni obizwa Lazaro wayetshayela ingqugqu ayise kuye siyalazi ibali into elandelayo iyaqhubeka iyaphumelela njengeecawa namhlanje zisenza usomashishini ehleli apha endixelela kanye apha eCalifornia okokuba icawe imele ixelele umbutho wabasebenzi emawukwenze yabona ukuzwa kwecawe norhulumente kwakhona ikuni kanye niyabona niphaya kanye kanye nithabatha uphawu lwerhamncwa ningazi ukubana ke nathenga enye yeeteyiphu zam umanani oku xa ndifika ekhaya umzila wayo inyoka kwaye niyabona apho ikhoyo niyakuyibona apho iphela khona ndiyakuyithetha ekhaya ngoku ukuba inkosi ithandile imalunga neeyure ezine ke andikwazanga kwenye yomhlangano njengawo lona kufanele ndinyukele phaya apho ibandla linyamezela kunye nam ixesha elide ngomonde qaphela kodwa ngoku ningamamela kuyo iteyipu ngaxesha lithile endlwini yenu qwalasela oku ngoku sifumanisa ukuba wayeyimpumelelo enkulu ngoko siyamfumana kamva de waba ngophumelele kakhulu wade wathi ndinokuninzi kwedini ibe ngoyena wenene umfo walo mhla akanjalo unoovimba bam bayaphuphumala bayagqabhuka kwaye ndinokuninzi de ndithi owu phefumlo wam phumla kodwa yenza ntoni ekuqaleni yala inkokhelo kaYesu Kristu icawe yayo ubukrelekrele bayo imfundo yayo nako konke zamkhokhelela kwimpumelelo onke amayuda eyithanda yayiwapha iwanceda yayinokuba yenze oku okuya okanye okunye kodwa uyabona wala inkokhelo kaYesu Kristu ubomi obungunaphakade kwaye noko iBhayibhile yathi wathi siyathandile ngobu busuku umphefumlo wakho uyabizwa kwaye ngoku siyifumana indawo elandelayo esihogweni iphakamisa amehlo ayo kwaye ibona laa mngqibi eyathi yamgxotha esitratweni esesifubeni sikaabraham enjani impazamo ukubambi indlela icawe ezithe zaba zilungisile kwindlela ezihambe ngayo kodwa noko azibanga nabo ubomi obungunaphakade Indikhumbuza ngentshumayelo endiyishumayelayo apha kungekudala kakhulu, intlutso yendoda ecingayo. Ungabe wakhe wayiva? Ndandisiya ndihamba emahlathini ndizingela oonomatse ngale kwindla, ndaze ndajonga phantsi kwaye kakade andinakubiza inkampani yomdiza, niyayazi. Kwaye nako kulele iqokobhe lomdiza lilele phaya. Ndaza nje ndagqitha kulo ndijonge ematyholweni, ndaza ndabona elaa qokobhe lilele phaya, aze ndajonga kwakhona lisithi intluzo yendoda ecingayo, incasa yendoda etshayayo. Ndaqalisa ukuhamba ngamatyholo kwaye umoya oyingcwele wathi, jika uchole okuya. Ndaya ndagoba ndaze ndalichola intluzo yendoda ecingayo, incasa yendoda etshayayo. Ndacinga umzimveliso waseMelika apha uthengisa ukufa phantsi kokuzifihla kubemi bayo amaMelika. Intluzo yendoda ecingayo wena nenkxasa yendoda etshayayo. NdandiseWorld Fair kunye noYul Brynner Reiner nabo phezulu phaya xa wayenika lonke uvavanyo kunye nendlela awabeka umdiza waze watsala ukunqumleza igilasi, waze wathatha wasulela isichacha waze wasibeka kumqolo wempuku, impuku emhlophe kwaye ngeentsuku ezisixhenxe yayizele ngumhlaza ingenako ukuhamba. Kwaye bathi, niyazi bathi intluzo ifilta yecuba, bathi liqhinga lithengisa imidiza emininzi, ithatha isichacha esininzi ukwanelisa laa demoni. Injalo loo nto. Kwaye xa uthatha onentluzo umdiza, ithatha malunga nemine imidiza ukuthatha indawo yomnye. Liqhinga lokuthengisa imininzi imidiza. Akunakutshaya ude ube ufumane intshongo, kwaye intshongo ufumene umhlaza. Niyayibona indlela eyo, kwaye iimfama ezingamaMelika zijonge umvundla uphume emnqwazini ndaweni thile, baqhatheka yiloo nto. Akunakuba nayo, ikukufa. Andikhathali uya ngeyiphi indlela, kukufa nangayiphi indlela oya ngayo. Intluzo yendoda ecingayo, indoda ecingayo ayisayi kutshaya tu. Injalo loo nto, ukuba nazo kwa uba nazo ingcinga. Kuhle, ndacinga oko nje kulungele amabandla. Yabona, ndicinga ingaba uThixo unaso isihluzo? Ewe, kwaye amabandla ngalinye linaso isihluzo. Injalo loo nto, zihluza abo bangenayo kwaye ayeke okuninzi ukufa kungene. Ungalifunxela njani ihlelo kwisihluzo sikaThixo? Ungayenza njani loo nto? Ungamfunxa njani onqothule inwele umfazi ngesa sihluzo? Ndixelele, ungamfunxa njani umfazi onxibe ibhulukwe ngaso sona ngeli xa kulisikizi ukuba yena anxibe impahla ezenzelwe indoda? Yabona, intluzo kaThixo iya kumbambisa khona phaya, ayisayi kumvumela ngena, kodwa icawe zinezihluzo zazo. Ke nditsho ukuba kukho intluzo yendoda ecingayo, elo lilizwi likaThixo kwaye lilungele inkxasa yendoda engcwele. Injalo loo nto, indoda engcwele, hayi indoda ecawe, kodwa incasa yendoda engcwele, ngokuba linyulu ubungcwele elingakrexezwanga ilizwi likaThixo. Nantso intluzo yendoda ecingayo, kwaye lilungu lecawe, ndiyakucebisa ukuba usebenzise esiya, ngokuba kuzisa ngaphakathi ihlabathi isixa esinye salo kukufa, isixa segwele, igwelana lincinci libilisa intlama yonke. Nabani na oyakuthatha ilizwi elinye loku okanye ongeze igama libe linye kulo, isabelo sakhe siya kukususwa encwadini yobomi. Emyezweni we-Eden, yintoni eyabangela ukufa nayo yonke le ntsizi, yonke intliziyo ebuhlungu, konke ukufa koluncinci usana, konke ukurhoxozela emqaleni, konke ukukhala kwinqwelo yezigulana, sonke isibhedlele lonke ingcwaba, kungokuba u-Eva wathandabuza ilizwi elinye, hayi lonke lalo, yalugqwetha nje lona. Ngoku uThixo wathi umntu phaya wayefanele agcine lonke ilizwi likaThixo. Ngoku eso sisiqalo seBhayibhile. Embindini weBhayibhile uYesu weza waze wathi umntu akayi kuphila ngasonga sodwa, kodwa ngawo onke amazwi aphuma emlonyeni kaThixo, hayi nje inxenye yawo, onke. Ekugqibeleni kweBhayibhile isityhilelo lamashumi abini anesibini uYesu unika ubungqina obubo bakhe, isityhilelo sebhayibhile nguYesu Kristu kwaye wathi, nabani na oya kususa ilizwi elinye apha okanye ongeze igama elinye kuyo, isabelo sakhe siya kususwa encwadini yobomi. Ngoku uhamba ngalaa ntluzo yendoda ecingayo, uya kuba nencasa yendoda engcwele xa uphumile phaya. Kunjalo uya kuba nencasa engcwele. Dade, wena unxiba ezompahla, cinga ngayo uzaku uthi, ndithembekile emyeneni wam, ndithembekile kwinkwenkwe yam esisihlobo, ndiyintombi ethembekileyo, kodwa malunga naphi nalaa moni othe wajonga kuwe? Xa ephendula ngoqeqezo, ngubani olwenzileyo? Yabona, uya kuba netyala. Yibone ibhaliwe elizwini ke yabona. Oh, yiba ngumfazi oqiqayo, yiba ngocingayo, ungathi ingaba ke kunokuthi kuba iyenzeke ukuba ibe ngalaa ndlela. Watsho njalo kwaye ilizwi elinye alinakusilela. Yabona, indoda ebalulekileyo yandixelela kungekudala, yandibizela egumbini layo yathi, ndiza kubeka izandla kuwe mzalwane uBrenham, wonakalisa ulungiselelo lwakho ushumayela ezo zinto. Ndathi, lonke ulungiselelo eliya kuthi ilizwi likaThixo lilonakalise lifanele lonakaliswe. Yabona, yathi, ndiza kubeka izandla kuwe. Yathi, wawuthunyelwe ukuthandazela abagulayo. Ndathi, ngaba uyazikholelwa ezo zinto mzalwane? Yathi, hayi, kodwa asiyo ndaba yethu. Ndathi, yindaba kabani ngoko? Yabona, kuhle. Yathi, leyo yindaba kamalusi. Ndathi, jonga erhamenteni. Aha, injalo loo nto. Yabona, qho ngonyaka ndigqitha ngokushumayela ezi zinto kwaye ndicinga ngokuqinisekileyo bayayifumana yona. Kunyaka olandelayo ndibuyela, kukho okuninzi ngaphezulu. Yabona, injalo loo nto. Iyabonisa ukuba baninzi abamenyiweyo kodwa bambalwa abonyuliweyo. Inkokelo ngumoya oyingcwele sihlobo, iyakukhokelela kwaye ikukhokelela kuyo yonke inyaniso. Xa yena umoya oyingcwele ufika, ngoku cinga ngako, thabatha intluzo yendoda ecingayo eyiBhayibhile, hayi imvumonkolo yakho, hayi icawe yakho, uya kulahleka. Thabatha intluzo yendoda ecingayo. Kulapho laa nkwenkwe ingazange iqiqe, yathatha isihluzo secawe, yaduma indoda ebalulekileyo, kodwa esihogweni yawaphakamisa amehlo ayo isekuthuthunjelweni. Ngoku thatha intluzo yendoda ecingayo, uYesu Kristu ilizwi, kwaye uya kunqwenela incasa yomntu ongcwele, ngokuba iyakwanelisa okuya. Ukuba ufumana umoya oyingcwele ngaphakathi kwakho, oku kuyayanelisa. Ukuba umoya oyingcwele awukho phaya, uthi, owu, kulungile, andicingi ukuba okuya kuthetha nawuphi umahluko. Jonga oko ukwenzileyo kanye phaya, into kanye uEva wayenzayo, ubuyela emva kanye kwindawo ekwanye. Ngoku masibheke phambilana, ngoku masithathe, shiya laa ndoda phaya engazange isebenzise intluzo yendoda ecingayo, yala ukwamkela inkokhelo kaYesu Kristu esakubomi obungunaphakade. Ngoku masithathe omnye osisityebi osemtsha usomashishini, umlawuli enalo nethuba elinye eyathi le ndoda yaba nalo, yaza yalamkela lona, yayamkela inkokhelo kaKristu. Ngoku kukho bobabini eBhayibhileni esiza kuthetha ngabo, lowa simbonayo owathi wayala yona. Ngoku masithathe le ndoda, omnye wasisityeni omtsha usomashishini kunye nomlawuli, kwaye wayamkela inkokhelo. Izibhalo zisixelela malunga naloo mfo ukuba ufuna ukuyibhala phantsi kumaHebhere 11:23 ukuya ku-29. UMoses ngokholo wala ukubizwa ngokuthi ngunyana wentombi kaFaro, wakhetha ukuba ave ubunzima bukaThixo ekubalela ukungcikizeka kukaKristu njengobutyebi obukhulu kunobutyebi baseYiputa. Yabona, wamkela ubomi obungunaphakade. UMoses wayibalela ingcikivo kaKristu njengobutyebi obukhulu kunabo bonke ubutyebi ihlabathi elalinabo. UMoses wakubalela oko njengokukhulu. Ngoku le ndoda ityebileyo ayizange, kwaye uMoses wayeyetyebileyo engosemtsha umlawumli ukuba abe nguFaro. Wayengunyana kaFaro kwaye wayeyindlalifa etroneni, kwaye wajonga koko kwakungena kwenzeka, igquba labaxozi dabo, igquba lamakhoboka. Kodwa ngokholo wabona isithembiso sikaThixo ngelizwi ukuba aba bantu bakhe baya kuba ngabaphambukeli kumhlaba wasemzini 400 iminyaka, kodwa baya kukhutshwa ngesandla esinamandla. kwaye wakubalela oko. Haleluya. Njengoba utyeye obukhulu kunabo bonke obutyeye baseyiputa, kuba wancama iyiputa engazi apho aya khona, wayekhokelwe nguKristu, wancama. Kwaye wayenonyawo lwakhe etroneni, kwaye wayenokuba ngufaro olandelayo eyiputwa, kodwa wakubalela kubalulekile ukungcikizela kukaKristu engcikivu, ukubizwa lowo ungaqhelekanga, ubizwe lowambaxi, ukuthatha indawo yakhe kunye nabaxozi daka kunye nababaxi, ngokuba wabona ukuba iyure eyokuba isibhalo sasithenjisiwe ukuba sizaliseke sasilapho ngoko. Kwaye bandla, vuka, ingaba niyiboni na into ekwanye ngobusuku? Iyure ibisele ithenjisiwe ifikile. Ibalele ingcikivo kaYesu Kristu ekubeni bubutyebi obukhulu kunabo bonke ubudlelwane bento yonke. Ukuba kuthabatha utata nomama ibandla nento yonke ngenye, landela inkokhelo kamoya. Masilandele lo Kristu kancinci, lo Moses ixesha elincinci owenza okuya. Masiqaphele ubomi bakhe. Into yokuqala, xa wamkela ingcikivo kaKristu, wancama imfundo yakhe, wancama bonke ubulumko, wafundiswa kubo bonke ubulumko baseyiputa. Nayo yonke indumasi yakhe, itrone yakhe, intonga yakhe yokulawula, ubukumkani bakhe, isitshaba sakhe, yonke into awayenayo, wayala. Kwaye omnye umfolo wayifuna, waze wala uKristu. Kwaye le ndoda yala okuya, yaze yamkela uKristu. Kwaye ngokukhawuleza kwenzeka ntoni? Kwafuneka izahlule. Haleluya. Igama lithetha makabonge uThixo wethu. Kubi kakhulu ukuba siyakulibala oko. Wala itrone nendumasi, wayenokuba nawo amantombazana asematshanga, abafazi ngamakhulu. Kwaye wayenokuba nawo amangcwaba phantsi kwe kutheni iyiputha yayilawula ihlabathi. Ihlabathi lalilele kanye ezinyaweni zakhe, kwaye wayeyindlalifa kuyo yonke into yalo. Kodwa ejonge esibhalweni, kwaye bona umhla wayephila kuwo, kwaye sazi ukuba into ethile kuye, laa mbewu yammiselwa kwangenxa elingaphambili yaya kusebenza. Andikhathali ungaduma kangakanani okanye oku nokuba njani, ungaba ngumphathi wabefundisi, ungaba ngumalusi, ungaba koku oku okanye okuya, kodwa ukuba elaa lizwi lobomi obungunaphakade ngelizwi likaThixo libe limiselwe ngaphambili kwangaphakathi kwakho, kwaye uyibone into yikho isiya kusebenza, ishukuma ngolwa hlobo, iqalisa ukuphuma, uqalisa ukubufumana. Kwaye wala ukubizwa njengonyana wentombi kaFaro, ngokuba wakubalela ukungcikizeka kukaKristu njengobutyebi obukhulu kunabo bonke ubuncwane baseyiputa okanye behlabathi. Wakubalela oko, qwalasela awakwenzayo, wabulandela phezulu ngokukhawuleza, wakukhuthwa ebantwini bakhe, abantu awakhe wabathanda. Ingakulahlekelanisa nento yonke onayo. Ingakulahlekelanisa nekhaya, ingakulahlekelanisa nobuhlobo, ingakulahlekelanisa iqela lomthungo, ingakulahlekelanisa nendawo yakho kwikiwanisi. Ingayenza, andazi iyakulahlekelanisa nantoni, kodwa iyakulahlekelanisa nayo yonke into elihlabathi okanye ephathelele ekwihlabathi. Uya kufuneka uzahlule kuyo yonke into elihlabathi. Uya kufuneka uyenze loo nto. UMoses wayibekela ecaleni yonke into, waze waya entlango kunye nentonga esandleni sakhe. Amen. Iintsuku emva kweentsuku zegqitha, kwaye wacinga ukuba akenzanga mpazamo na. Hayi. Amaxa amaninzi abantu bayaqalisa baze bathi, "Owu, ndiyakuyenza uzuko kuThixo, ndiyayibona." Makathi umntu othile akuhleke kwaye ahlekise ngaye, mhlawumbi bendiphosile. Wathi abo bangenakumelana nengqeqesho yimigqakho yabantwana, kwaye abangabantwana bakaThixo, yabona, baqhutywa yimizwa. Yabona, imbewu endithetha ngayo malunga nexesha eligqithileyo, laa mphefumlo wawungekho phaya into yokuqala, wawuthanjiswe ngomoya, kwaye wenza zonke iintlobo. Oh, wena bona, xa umoya wakho uthanjisiwe, unganako, uyinene, owenene umoya ungcwele, kodwa ungaba ungumtyholi. Oh, uthi, John Branham, abaprofeti bobuxoki, iBhayibhile yathi, kwimihla yokugqibela kuya kubakho abaprofeti bobuxoki. UYesu wathi, kuya kuvuka ooKristu ababuxoki. Hayi ooYesu ababuxoki. Ngoku, akukho mntu umanqi ngoko, kodwa ooKristu ababuxoki. UKristu uthetha abathanjiswa, bathanjiswa bobuxoki. bathandisiwe kodwa babobubuxoki emazantsi alonto kwaye benze imimangaliso emikhulu nezimanga bathethe ngeelwimi baxhentse bekumoya beshumayela ivangeli uyuda iskariyoti wayenza usimeyoni okanye hayi ndiyaxolisa ukayafa waprofeta ubhileham umhananisi ngokuqinisekileyo wenza yonke imiqondiso yonke into zonke iintshukumo zenkolo kodwa uyabona ubeka imbewu yokhula nembewu yengqolowa kwibhedi enye uze ugalele amanzi ezantsi kuzo uze uzinkcenkceshele zombini ziya kuvuya zombini ziya kukhula ngawo amanzi amanye ilanga likhanyisela kumalungisa nakwabangengomalungisa kwaye imvula iwela olilungisa nongelolungisa kodwa ngeziqhamo zabo niyakubazi ningayeka kanjani ukungqamana nelizwi amen niyayibona endithetha kona amanzi awela kumalungisa nakwabangengomalungisa abathanjiswa uyesu wathi baya kuza kum ngalaa mhla bathi nkosi nkosi ndandingakhuphanga iidemoni andithanga naprofeta na andithanga ndenze imisebenzi emikhulu egameni lakho uyakuthi nina basebenzi bobugwenxa mkani kum andinazi nokunazi ndiyani kwisihoko esingunaphakade salungiselelwa umtyholi nezithunywa zakhe niyabona elinjani ilizwi ngobuxoki banqula ngelize bazama ngelize kutheni usenza loo nto ngelixa kungeyomfuneko ukuyenza kutheni uthatha into yokubambisa ngelixa izulu lizele kokuyinene yabona akunyanzelekanga ukuba ukwenze oko ngoku sifumana uMoses ethanjisiwe akukho nto enokumjika abantakwabo bamala oko zange kwamyekisa waya ngqo entlango kwaye ngenye imini phandle phaya wadibana noThixo ubuso ngobuso nentsika yomlilo indanda phezu kwetyholo yathi Moses khulula izihlangu zakho umhlabi omi kuwo ungcwele ngokuba ndizivile izililo zabantu bam kwaye ndizivile izincino zabo ndaze ndakhumbula isithembiso sam selizwi kwaye ndihlile ndiza kuthumela wena uhle uye phaya ubakhuphe ngokuqinisekileyo wahlangana noThixo ubuso ngobuso wathetha naye wayeyelaleka kuThixo uThixo ubuya aze laa ntsika yomlilo ikwanye yaze yanqinela laa mprofeti ime kanye phaya entabeni ukungqinisa ukuba kwakunjalo xa wathatha isandla sakhe wenza zonke iintlobo zemangaliso nezinto ow babe nabalinganisi ow ngokuqinisekileyo kwakukho uyambres noyanes beme kanye kufutshane benza kwa into enye abayenzayo kodwa yayingubani wemvelo yabona yaqala phi ingaba iphuma elizwini ingaba yayiyure kwaye ingaba uyayazi ukuba into ekwanye ithenjisiwe kwakhona kwimihla yokugqibela njengoyambres noyanes bamelana nomoses ke aya kuba njawo ngala madoda angqiqo ziqaqedekileyo ngokubhekiselele nenyaniso jonga kwimihla yokugqibela aze enze into ekwanye alinganise yonke into kanye oko emgxobhozweni omnye ihagu isiya kumgxobhozo wayo nenja isiya kumhlanzo wayo nina bakwamoya enithe naphuma kuyo imibutho kwiminyaka eyadlulayo naze nabaqalekisa oyihlononyoko kwaye nijikile kanye nabuyela emva naze nenza into ekwanye abayenzayo kwaye ngoku nje into ekwanye umgxobhozo nomhlanzo yabona ukuba yenze ibandla layihlanza kwisigaba sangaphambili sepentekosti iya kuyenza ihlanze kwakhona namhlanje yabona lifanele ibe njalo kananjalo likhasi lifanele ize inquma alinakuba lilo lodwa ikhasi kufanele lize yabona isithwale ngoku siphila kwimihla yokugqibela qaphela izinto ezithejiselwe leyure qaphela laa Moses engqinwele yazi xa waphumayo phaya abanye abazalwane abangabakhe bamjikela bafuna ukwenza umbutho bathi uzenza ngathi ngwewedwa indoda engcwele phakathi kwethu ibandla lonke lingcwele watsho uKora Dathani masikhethe amadoda size senze into uMoses yena ndavelana naye wehla wathi nkosi wawaphantsi phambi kwesibingelelo wathi nkosi uThixo wathi zahlule kubo ndonele ngayo avula nje umhlaba wabaginya yiloo nto yabona wawazi umyalelo wakhe uThixo akaqubisani nemibutho akaqubisani namaqela uqubisana nomntu ngamnye injalo okokoko hayi ngamaqela umntu ngamnye umntu omnye kwimihla yokugqibela wathi ndimi emnyango ndinkqonkqoza kwaye ukuba nabani hayi naliphi iqela nabani uya kuva izwi lam ndiya andive mna ndiya kuza kuye ndidle naye yabona ukuba nabani unokuva ungathini ungathini lo mboko ngoku uvelise izwi lam phaya ngaphandleni ubu wenziwe njalo. Ndingakhwaza ngaphaya kwala bhodi ngamandla am onke ayisayi kwenza nto ngokuba oku kwammiselwa. Kwenziwa, kwadalwa, umboko wokuthetha. Kwaye, ukuba ilizwi likaThixo likuwe, ukusukela ekumiselweni kwangaphambili nguThixo, kuwe, ezam izimvu ziyaliva izwi lam, ziyayazi iyure yam, ongowasemzini aziyi kumlandela. Yabona, ifanele ibe koko kuqala, bonke athe ubawo wandinika bona, bayakuza, bonke kubo, yabona. Ngoku, uyaqhubeka, ekupheleni kobomi apho, wagqitha nje. Qwalasela, xa efika esiphelweni sendlela, kwaye siyavala ngoku, ukuba kuba semva kwexesha, amashumi 25 emizuzu de ibe lishumi. Qwalasela, ngoku, ekhaya kuselithuba, malunga neyesibini okanye yesithathu intsimbi, siqalisa ukuthi, yithi, iqalisa ukuba semva kwexesha kancinci. Yabona, yabona, kodwa ngoku, ndishumayele ubusuku obuninzi, bonke ubusuku. UPaulos washumayela evangeli kwanye ngomhla wakhe, yaza indoda eselula yawa eludongeni yaze yafa. Kwaye uPaulos, ekunye nalantambiso ikwanye, kunye nala vangeli kwanye, wabeka umzimba wakhe phezu kwayo, yabuyela ebomini kwakhona. Babe nomdla, ibandla lalibunjwa, into ethile yayisenzeka, qwalasela okwenzekayo apha. UMoses, xa esihla, le ndoda esisityebi, xa esihla okanye umlawuli osemtsha esithethe ngaye, konke okuba nenkolo, kwaye engowecawe nayo yonke into, elungile, efundile, olungileyo usomashishini, nayo yonke into, xa efika esiphelweni sendlela, yaqalisa ukukhala, akukho ndawo yakunyathela, iphi inkokhelo yayo, ibikhokhelwa yicawe yayo, nto leyo ifileyo. Ibikhokhelwa lihlabathi elifileyo, kwaye kwakungekho nto enokunyathela kuyo kuphela koko ihlabathi laliyilungiselele isihoko. Kodwa apha kuza uMoses, esithembekileyo isicaka esabelela ungcikivo lukaKristu njengobutyebi obukhulu kunobuncwane baseYiputa. Weza ekupheleni kwendlela, ixhego, ikhulu elinamashumi 20 eminyaka obudala. Wenyuka intaba. Kwaye wayesazi ukuba ukufa kulele phambi kwakhe, kwaye wajonga ngaphaya kwilizwe lesithembiso, waze wajonga, lilele phaya ecaleni kwakhe, kwakukho umkhokheli wakhe, ilitye. Wanyathela phezu kwelitye, zaza iingelosi zikaThixo zamthwalela kude, zamsayela ezukweni, uzuko likaThixo, esifubeni sikaThixo, kutheni, 800 eminyaka kamva, wayesakhokelwa ngumkhokheli wakhe. Simfumana ngaphaya kwintaba yothintsho, emile phaya noEliya. Ethetha noYesu phambi kokuya kwakhe emnqamlezweni, 800 emva kokufa, lowo yena awambalelayo ungcikivo lolungiselelo lwakhe, ubutyebi obukhulu kunayo yonke indumasi yehlabathi, nayo yonke imali yehlabathi, umkhokheli wakhe wayesamkhokela. Oh bethu, wayekhokelwa umkhokheli wakhe, yakhokela ukunqumla ekufeni, kumathunzi okufa, wakhokelwa engcwabeni, 800 kamva. Phaya wema kwakhona ngokuba njengesebutsheni bakhe wayekhethe inkokhelo kamoya oyingcwele. Igama lakhe liyakuba likhulu xa kungasekho kwayiphutha okanye ubuncwane, xa iipyramids ziluthuli naxa iyiphutha ingaseyiyo iyiphutha. UMoses uyakuba ngongafiyo phakathi kwabantu ngokuba wamkela inkokhelo kaKristu endaweni yokuhamba ngendlela yecawa. Kukho abanye abenza kwainto ekwanye. Khangela ku-Enoko, wahamba noThixo emakhulwini amahlanu eminyaka. Kwazemva koko, waba nobungqina bokuba umkholisile uThixo. UThixo wakungqinisa oko, wathi, akukho sidingo sokuba ufe. Nyukela nje ekhaya ngale mva kwemini, kwaye wenyuka. NoEliya, emva kokungxolisa abafazi ababengomanquthuli zinwele nayo yonke into njengoko wenzayo ngomhla wakhe, oJezebele nokuqatyiweyo kubo, emva kokuba wadikwa kakhulu yiloo nto, kwaye wenza konke anokwenza, kwaye bonke abo babingeleli behlekisa ngaye nayo yonke into engenye, wehla waye emlanjeni ngenye imini, kwaye nje ekunqumleni umlambo yayingamahashi ebotshelelwe etyholweni ngaphesheya phaya, inqwelo yomlilo namahashi omlilo. Wakhwela kanye kuyo, waze walahlela ingubo yakhe kumprofeti olandelayo ukuba amlandele, waze wenyukela ezulwini, wamkela inkokhelo yobomi obungunaphakade, ngoba yayinguKristu owaye ku-Eliya. Oh, ewe mhlekazi, yayiyintoni? Ndilandele. Ngoku, kufuneka ukhethe umkhokheli wakho, kufuneka nikhethe izihlobo. Jonga kwiiglasi zikaThixo zokujonga, iBhayibhile, uze ubone apho ukhoyo ngobu busuku. Ibalana elincinci, umntwana omncinci elinye ixesha wayehlala ngaphandle emaphandleni, wayengazanga sibone isiphili, kwaye waza edolophini ukuza kubona umakazi wakhe. Yena wayenekhaya ezihonjisiweyo ngohlobo lwakudala, izindlu zaziqhele ukuba nesipili emnyango. Andazi nokubani yakhumbula ngoko kanyaye, kodwa le nkwenkwe encinci yayingazange yasibona isipili, ke idlala ekujikelezeni indlu yaze yajonga yajonga kwinkwenkwe encinci yaze yawangazelisa isandla. Yaza nenkwenkwe encinci yawangazelisa isandla, yatsala iindlebe zayo. Yaza nenkwenkwe encinci yatsala iindlebe zayo, kwaye ukuqhubeka ngolwa hlobo waqhubeka wahamba ukusondela, waze wajika wathi, "Mama, ndim lowa." "Ndim lowa, ukhangeleka njengantoni, ulandela ntoni, yintoni esiyenzileyo? Kufuneka ukhethe umkhokheli wakho. Khetha namhlanje, ukhetha ubomi okanye ukufa. Ukhetho lwakho luyachaza indlela yakho kanaphakade, oko ukukhethayo. Khumbula, uYesu wathi, landela mna, kwaye umenyiwe ngobu busuku ukwenza njalo, kwaye ukulandela yena ukuya kubomi obungunaphakade kufuneka uze ngezakhe indlela." Injalo loo nto. Ilizwi, hayi phezu kwemvumonkolo, hayi phezu kwembono yesidlangalala, hayi phezu koko nabani ongomnye akucingayo malunga nalo, kodwa koko uThixo akuthethileyo ngalo. Uthi, "Kuhle mzalo Branham, ndazi mfazi olunge kangangoko anako, wenza oku, ndazi ndoda eyakhe yadlula koku, andinakunceda oko bakwenzayo." Ilizwi likaThixo wathi, "Malithi lonke ilizwi lomntu libe bubuxoki, elam libe yinyaniso. Kufanele uze ngendlela yakhe, yiza ngemiqathango yakhe." Ilizwi, akunakuza ngemvumonkolo, akunakuza ngehlelo, akunalicuba lona ngolo hlobo. Kukho kuphela inye into onokuyenza, yamkele yona ngemiqathango yakhe. Okokuba ulungele ukufa kuwe nakuzo zonke iingcinga zakho, uze ulandele yena. Yeka zonke izinto zehlabathi, uze ulandele mna. Yazi oko kurhabaka, umyalezo osikayo mzalwana, kodwa andizanga apha kwaye ndikhethele abantu umyalezo nje ukuzama ukubenza bacule, bakhwaze, bangxole. Ndibe kwiintlangano zabahedeni apho benze into ekwanye, ndinomdla kubomi benu. Isisicaka sikaThixo esifanele siphendule kuThixo ngenye imini, kwaye ulungiselelo ethe iNkosi yandinika lona luzingqinele ngokwalo amawaka amatyeli phambi kwenu. Khumbula, uYesu wathi, "Landela mna, landela mna, lahla oko unako uze ulandele mna." Kwaye leyo kuphela kwendlela yokuba nobomi obungunaphakade. Elo kuphela kwechiza awalinika le ndoda. Yayiku kuphela kwechiza awanika lasomashishini. Kuphela kwechiza alinika nabani. Ukhetho lwakhe wenza esakhe isigqibo, sigqibelele lonke ixesha, kwaye kufuneka simlandele yena. Kuphela kwendlela yokuba nobomi obungunaphakade. Ke inkokhelo kaThixo yile, landela elityhiliweyo ilizwi leyure ngomoya oyingcwele. Masithobiseni iintloko zethu. Ndiza kunibuza umbuzo, kwaye ndifuna ninyaniseke kakhulu. Ndifuna udade andidlalele oku, ndiyamva umsindisi wam ebiza. Ndiyazi lubizo oludala lesiguqo, kwaye mzalwane dade, njengoko sibona, jonga nje okwenzekayo namhlanje ngoku ngeentloko zethu ziqutyudiwe. Cinga nje okomzuzu, jonga okwenzekayo. Ingaba ulifundile iphephandaba kwiveki epheleyo ethe laa ndoda engilane yakuthetha okokuba ubethelelo lukaYesu Kristu lwaluyinto engekhoyo, yayilungisiwe phakathi koPilato naye? Ndikubonile lo Melika wemfundo ngezenkolo awakuthethayo, watsho ukuba uYesu walaliswa njengokhula lwemendriki. Ezininzi kuni zifundiswa kwezenkolo ziyayazi, emva phaya kwiGenesis apho ithetha ngokhula lwemendriki, iya kukulalisa njengathi ufile, intliziyo yakho ngathi ayibethi malunga neentsuku ezimbini okanye ezintathu ngexesha. Kwaye xa bamnika yena ivinika enenyongo, bathi leyo yayiyingcambu yemendriki, baze bambeka phaya phezulu engcwabeni, waze walala phezulu phaya kangangeentsuku ezintathu. Kwaye kakade xa benyuka phaya bamfumana yena ezulazula. Ingaba ungafane ucinge oko, izifundiswa zenkolo, abezakwalizwi, amakholwa okuzenzisa ngoko kukangakanani ehlabathini? Into yokuqala, iBhayibhile ithe wayama xa bayibeka ivinika enenyongo emlonyeni wakhe. Kwaye enye into, ukuba oko kunjalo, ngoko kutheni abo bafundi bakhe abeza bamba bemkanaye Kutheni banikela ubomi babo ekufeleni inkolo ngexa yakhe? Baza bawa, bazibalele bona ekubeni bengafanelanga kwa ukufaneleka ukufa njengohlobo awafa ngalo. Babajika, babajongisa iintloko ezantsi nasemacaleni emnqamlezweni nezinto, kwaye ukuba bazi ukuba wayengumanahanisi, kwaye bona iziqu zabo bengabahanahanisi. Babe nokubunikela njani ubomi babo ngenxa yakhe ngolwa hlobo. Oh, niyabona, bobu bukrelekele bomhla esiphila kuwo. Imfundo, impucuko, kunye nomrhiba wale mihla, konke kokukamtyholi. Impucuko kamtyholi. Ewe mhlekazi, iBhayibhile ithe yiyo. Le mpucuko inokufa. Siya kuba nempucuko enjengale kwelinye ilizwe. Hayi mhlekazi, siya kuba nolwahlukileyo uhlobo lwempucuko. Imfundo. Zonke ezi zinto zezikamtyholi, inzululwazi, zigqwetha izinto zendalo, zenza into engenye. Jonga into abayenzileyo kuni ngoku, xa amanenekazi amancinci, i-retard digest yatsho iveki kamva, inyanga phambi kwale ipheleleyo, ndiyakholwa ibiyo. I-retard digest yatsho ukuba amadoda asematsha nabafazi abasebatsha aya kumbindi budala. Umfazi ayeke ukuya exesheni malunga namashumi amabini anesihlanu eminyaka obudala. Esinye ngaphezulu isizukulwane asiyi kuba nto kuphela, iya kuba mbi kakhulu ukujongeka. Yabona into ezidala eziya kuba yiyo ukuthamba ubuncangathi. Jonga emoyeni, jonga indlela umoya ecaweni okhoyo umqube itshatiswe nesihlabathi. Oh, enjani iyure, balekani bantwana, balekani, balekelani emnqamlezweni, izani kuKristu, makanikhokele yena. Ngelixa siqubude iintloko zethu, amehlo ethu evaliwe, wayenceda aqubuda intliziyo yakho ngexesha elinye. Ungakwenza oko, ndifuna ukunibuza umbuzo. Ingaba nijonga iziqu zenu ngenene kuThixo, kwaye ingaba niyeva ukuba anikho apho nifanele nibekho kuye le yure, kuba uqhwilo lungeza nangaliphi ixesha, yabona. Luyakuza, kuyakubakho kuphela ukuba la ntetho ndiyenze ngethuba eligqithileyo enyanisini. Kuyakubakho malunga nesihlanu samawako sabantu kuqhwilo abaphilayo abaya kuguqulwa. Kutheni? Kuthathe, kuhlanganise onke amaKristu, iKatolika kunye nabo bonke. Kukho kuphela izigidi ezihlanu zabantu, yabona, ezibanga ubuKristu. Kwaye omnye kwisigidi ibe ngamakhulu amahlanu abantu. Nabo aba bantu baninzi belahleka mihla yonke kwihlabathi lonke esingenabo ukubachaza baphi. Yabona, iyakuza, kwaye akuyinkqubo yazi, abantu bayakuqhubeka beshumayela besithi, yabona, kwaye konke kuyakuba kugqithile, njengoko uYesu watshoyo, bathi abafundi bakhe. Kutheni bathe ababhali bathi, u-Eliya kumele eze kuqala, wathi, selefikile, kwaye animazanga, kodwa benza kuye oko bathi bayakukwenza. Niyazi ukuba nilunganga kuThixo, kwaye ungathanda ukukhunjulwa kuThixo, ukuba uThixo uya kukhulula intliziyo yakho ilunge kuThixo, ingaba ungazithoba ngoku kuyo kanye le yure izolileyo. Phakamisa izandla zakho. Andikhathali ungubani, ingaba ungayenza, uthi, ndiyakuphakamisela izandla zam kuThixo, Thixo akusikelele. Ngaba ujonge esipilini, ndibuza egameni likaKristu, ngaba ndijonge esipilini sikaThixo.
Behold my people, even this hour am I moving upon thy hearts. Even this hour wilt thou judge thyself, or if thou shalt judge thyself, the Lord will not judge thee nor condemn thee. Behold, the Lord hath called thee to a high and holy calling. Yea, and even now doth the Lord brood over thee in love and in mercy. Yea, if thou shalt confess thy sin, yea, the Lord shall cleanse thee and forgive thee, and he shall cause thee to mount up with wings as eagles, and thou shalt be filled with his power, and he shall wash thee by the water of his word. He shall renew thee. He shall change thy heart and give thee a heart of flesh. For behold, the day of the Lord is at hand. Wilt thou even as the old world who paid no attention to my preacher Noah, who went about unconcerned and complacent, who dishonored God, yea, and insulted the Holy Spirit. What about in everyday life? As though the Lord did not what he said and what he would do. For behold, the word of the Lord overtook them, and behold, they all perished. Therefore I say unto thee, this is an evil hour, this is an evil day, and thou shalt not be deceived, if thou shalt be led by my Spirit and conform to my word. For behold, I shall keep thee and preserve thee, and I shall keep thee true, and I shall revive thee unto the day of my coming.
Amen. Ndifuna ukunibuza into ibenye. Bangaphi apha abangabakwamoya? Phakamisa isandla sakho abakwamoya. Ngokubonakalayo nonke ngamnye kuni. Ngoko, bangaphi apha ababanga ukuba bangamaKristu? Phakamisani izandla zenu. Naphi apho nikhoyo enibanga ukuba ngamaKristu? Ingaba benisazi iBhayibhile ithethile ngoku ukuba oko kuyakwenzeka? Kwanoku kwenzeke kwiTestamente endala, xa babengazi babeya kukwenza, indlela babeza kusinda ngayo kungqongqo lohlaselo olwalusiza, umoya wawela phezu kwendoda yaze yaprofeta yaze yabakrela apho mabahlangane notshaba nokubanjani imabaloyise ngalo utshaba. Leyo yayiTestamente endala, ikwanye njengakwentsha. Ngoku othile angathi, laa ndoda, oh, yayingenjalo. Kodwa kungathini ukuba yayinjalo? Uthi, oh, ndikuvile oko ngaphambili, kodwa kungathini ukuba oku kunjalo? Yabona, oko kungqinisisa ngelo xesha ukuba khona phaa kukho abaninzi abadinga ukuguqulwa kwentliziyo. Ukuba oko ngumoya oyingcwele uthetha, kukho izinto ekufuneka zenziwe ke ngoku ikuni. Yiloo nto okubizela kanye ngelo xesha. Umva kaThixo. Yakususa intliziyo enenkani, ndibeke intliziyo yenyama kuyo eyakuthobela kum. Yabona, ndiyeza njengo ndinjalo wena uyakwamkela. Ungenza ukhetho lwakho ngobu busuku, ungenza enye yazo ufuna ukuyenza. Ndicoce uthi ndikuvile oko ngaphambili, kodwa oku ungaba lixesha lakho lokugqibela ukuba ulive. Ukuba isithembiso sakho ndiyasikholelwa. Oludala uhlobo lokubiza isigudu waphelelwe zindlela namhlanje, kodwa uThixo usangena kubo. Akuyiva na ngokuvakelelwa isiza kuwe bandla? Ndiyeza cinga namhlanje, iintliziyo zibalilitye, zizelele ihlabathi ukungaguquki. Amalungu ecawe adikidika njengesaa sityebi somlawumli osemtsha, kwaye bengazi ukuba omkhulu umoya oyingcwele umile enkqonkqoza emnyango kwesigaba saselawudiwe. Lowo uthi alive izwi lam, ilizwi, avule intliziyo yakhe, ndiyakuza ndingene kuye ndize ndidle naye. Kwaye umoya uthetha ngalo mzalwana kwimizuzu embalwa egqithileyo, uthe, ndiyakuthatha laa ntliziyo yelitye ndiyikhuphe kuni, ndininike intliziyo yenyama ethambele uThixo. Jonga indlela ebengayo ngoku nje ubukrelekrele imizwa, yabona, hayi intliziyo ethambileyo izelela uthando nobumnandi kuKristu.
Don't you want that kind of heart?
Akulifuni olwahlobo lwentliziyo? Uza kujongana njani noKristu ngoqulunqo lobukrelekrele? Kufanele wamkele ubomi obungunaphakade. Laphalaswa ulungiselelo lwenziwa ngegazi, kwaye kuba wena ubiza. Yintoni awayenzayo? Waphalaza igazi lakhe. kwaye ngoku ebiza wena yiza mfana kaThixo ndiyeza masithi ngamnye abakristu nje siphakamise izandla zethu ngokuzolileyo ngoku sithandaze thixo nceda nkosi bamba le mini esiphila kuyo inzima kakhulu baba usathana wenze nje kakhulu ebantwini iintliziyo zabo zibe ngamatye umoya wakho uthetha nje phandle ilizwi lakho liphumelaza lingqina kodwa owahlobo lwakudala okuzalwa ngokutsha amava baya iya isiba bubuhlele uqulunqo lobukrelekrele umculo omninzi ingxolo eninzi nokunintsi ukuqhubeka kodwa inene laa ntliziyo yenyama laa moya buya bomi bungunaphakade bube ngenene into engaqhelekanga ebandleni thixo oko kwaphula intliziyo yam nam umoni osindiswe ngenceba yakho ndenze ndizive kakubi kakhulu baba ukubona ibandla owalifelayo ibandla ozama ukulihlangula ndicinga ngombono osandula kundinika wona malunganela abandla ase-United States kunye namanye amazwe enjani ukujongeka kakubi umhlubi we-rock and roll elalinguye kodwa ndaweni ithile ethubeni ndabona kusiza phambili omnye esikelele ndiyathandaza bawo kokuba ukuba nawuphi kwaba apha kolu busuku abanyulelwa ebomini okanye ongathanda ukwamkela bona ukuba lena iya kuba yiyure abaya kuyenza ngayo siphe nkosi yaphula intliziyo elilitye ngoku endala intliziyo yehlabathi kwaye ukuba bafuna uxolo bafuna into eyanelisayo into enika ingqiniseko bangabangamkela inkokhelo kakristu ngobu busuku ukubakhokelela bona kulo uxolo olugqitha konke ukuqonda uvuyo olungathethekiyo luzele luzuku okanye nkqu into ethile ekunokuthi ukufa ngokwako kungayivisi buhlungu siphe bawo ngoku ngezandla zethu phezulu andazi nokuba bangaphi kwesi sakhiwo ngoku abanokuthi ndiza kuma ngoku andikhathali ngubani ohleli ecaleni kwakho uthixo ethetha nawe kwaye ufuna ngenene ukuba ngumkristu yabona nantoni ya ngaphandle kokulinganisa ndingafane nje ndiye ngaphandle ndize ndibe sehlabathini ndiyakholwa uyakuyenza nawe ngoku zixilonge ngelizwi ngomyalezo zixilonge yintoni umkristu wenene afanele ukuba yiyo ongqwabalala onothando hayi enye yabanamhlanje ubukristu kutheni ithambile bulula ngathi ifile bubolile ibuqutywa yabona asibo bukristu benene uphile nalophi uhlobo lwendlela ube ungowecawe anifuni buyabumnandi ubudlelwane kunye nokristu umoya oyingcwele enithena ukululamela kwentliziyo yakho elizwini nyukela phezulu kanye kukristu ukuba ufuna oko kwaye unqwenela uthixo wabone isigqibo sakho ngobu busuku kanye kweli qela labantu ukuba uya kuyenza nje uthi ingaba oko iya kukuthetha kwanto zwan ubrenham ewe uqinisekileyo iyayenza ukuba uneentloni ngam phambi kwabantu ndiya kuba neentloni ngawe phambi kobawo wam nezithunywa ezingcwele kodwa lowo uya kundivuma mna aze amele mna kulo mhlaba ndiya kummela kulaa mhlaba ndiya kumvuma phambi kobawo wam ngoku awukhathaliseki ungubani mfazi ndoda nkwenkwe ntombi nokuba ngubani umkristu okanye ongenguye umkristu umlungiseleli idikoni nokuba ngubani ukuba nje uya kukholwa nentliziyo yakho yonke okomzuzu nje uze wenze oku kungaka ngobu busuku ukuvumela uthixo azi ukuba unyanisekile thixo ngoku jonga ndingowakwamoya nditsho ndingoku okanye nantoni eniyo ndivuma ukuxhentsa ndikumoya kodwa zwan ubrenham bendicinga okoko nje sinako okuya sinabo aninabo ukuba niyandikholwa ukuba ndingumprofeti kathixo niphulaphula amazwi am yabona oko lulukuhlo kulo mhla ayitshongo na ibhayibhile ukuthi iya kusondelelana kakhulu ukuba ilahlekise nabanyulweyo ukuba bekunokukwenzeka abanyulweyo ukuhla ukuya emphefumlweni kodwa ukuba uxhentse ukumoya futhi usenezinto zehlabathi kukho into engalunganga ukuba uthetha ngeelwimi upawulos wathi ndingathetha ngeelwimi zabantu nezeengelosi kodwa noko ndingasindiswa aha zombini iintlobo yabona ndingenza yonke imizwa ndinganalo ukholo ndingashumayela ivangeli ndinganikeza ngeempahla zam zonke ukuze ndondle amahlwempu ndingasa ilizwi kwimihlaba yobumishinari ngaphaya kwaye futhi ndingento yabona leliyango phakathi lengaphakathi mzalwana eliya umoya wakho uyaphuka xa usifa uyemka kodwa umphefumlo uyaphila ndiyabona ngoku jonga kuwe ngenene ungumkristu wenene webhayibhile uzelela uthando lukathixo uyakhumbula ibhayibhile ithe imihla yokugqibela xa eli xesha lisenzeka wathi ingelosi ephawulayo yacanda amabandla yacanda izixeko yatywina kuphela abo babencwina belila ngenxa yamasikizi enziwa esixekweni ngaba injalo ezekile ithoba siyazi ukuba leyo yinyaniso ingelosi ephawulayo yaphuma yabeka uphawu kwintloko yabo ebunzi yabatywina awo babencwina belila emva koko kwaphuma iingelosi eziqabelayo zisuka kwiimbombo zone zomhlaba nto leyo ezayo kanye ngqo siyayibona isiza iimfazwe zingena eziya kubulala umhlaba wonke uphela kwakungekho nto ezazingenako kungayichukumisi kuphela abo banophawu ngokuchola ingaba intliziyo yakho ixhalabile kakhulu malunga nabona kunye nendlela ezithe iicawe nabantu abenza ngayo de uncwine ulile malunga nayo imini nobusuku ukuba kunjalo ndiyamangala eso sisibhalo ingaba uyakuma nje uthi thixo othandekayo andimanga ngokuba umzalwane ubrenham etsho njalo kodwa ndize ilizwi lakhe ndisitsho oko kwaye ndiza kuyenza le nto kuwe nkosi ndiyema ndinesidingo nkosi ungandinika isidingo sam ngobu busuku apha kule ndawo ndiyema uthixo wakusikelela uthixo wakusikelela ndinesidingo ndifuna wena ube nenceba phezu kwam uthixo wakusikelela ndifuna ukuba luhlobo lomkristu ngoku khumbula umntu ome ecaleni kwakho into ekwanye oyiyo ndifuna nje olule ngaphaya uze ubambe isandla sabo uthi mzalwana dade thandazele ngoku ndifuna undithandazele ndithi njengako konke ukunyaniseka kobukristu uthandazele ndifuna ukulungela uthixo uthandazele ndakuthandaza ukuba uthixo akunike ithuba ndiyazi ukuba asinakuhlala apha kade kakhulu uyakubona ovya sisekupheleni kwaxesha bonke abakukholelwayo okwe yithani amen akukho nto iseleyo yonke into iphelile iicawe zisiwa kwiqumrhu likankonzo zonke ihlabathi lona jonga apho uyazi oko inkosi yakuthethayo malunga nelos angeles kunye nezi ndawo apho phelile niyakhumbula endandixelela kona malunga neminyaka emibini eyagqithayo indlela olwanyikimo luyakuza ngalo ecanada phezulu apho ealaska kananjalo ndiyanixelela ukuba ihollywood nelos angeles ityibilikela elwandle california ugwetyiwe hayi kuphela ecalifornia kodwa wena hlabathi ugwetyiwe bani ngaphandle kokuba uzilungisele uthixo ugwetyiwe utsho umoya oyincwela nakhe nandiva ndisebenzisa elagama ngaphandle iyenzeka buza nina ndindazile amashumi abini eminyaka ngakhe ndandixela nantoni na egameni lenkosi ngaphandle koko kwenzekayo ukuba nantoni na endakhe ndandixelela yona iyakwenzeka yenzeka yithini amen yabona ndiyanixelela ngoku yiyure kungcono silunge sonke ngoku makathi wonke ubani athandazela omnye thixo othandekayo njengoko simile apha ngobu busuku abantu abafayo ubuso bethu bujikelwe emhlabeni uthule njesi usinike lena enkqunqayo yentshumayelo nkosi sibona umzekelo wamadoda amabini enye yawo ekubeni indoda yenkolo yaya ecaweni kodwa yala inkokheli yobomi obungunaphakade yaze enye yala indumasi yehlabathi yajikela kubomi obungunaphakade kwaye sibona zombini iimeko zawo ngobu busuku ngokwebhayibhile indoda esisityebi esekuthuthunjelweni kwaye umoses useluzukweni bawo sifuna ukuba njengomoses sifuna ukukhokhelwa ngunyana wakho ongcwele uYesu Kristu asise kubomi obungunaphakade siphe oko ezintliziyweni zethu ngobusuku isibhozo. Kazula endala inhliziyo yelitye. Beka kuthi inhliziyo entsha, inhliziyo yenyama, inhliziyo onokuthetha nayo nonokuqubisana nayo. Kwaye asisayi kukhukhumala okanye sahluke. Wanga umoya oyingcwele ungangaze usishiye, Nkosi. Wanga ungeza uthambise aba bantu. Thetha nabo, kazula intando zabo ezililitye. Uze ubeke intando kaThixo. Sindisa wonke ubani bawo. Sinike olwakho uthando. Sifikise kwindawo, Nkosi, esiya kusuka kuyo yonke indawo yemizwa, ukuya kweyenene eyommeleleyo indawo yemvakalelo, evakala entliziyweni indawo, ubunzulu bukamoya, ubutyebi bukaThixo, ubukumkani bukamoya ezintliziyweni zethu. Siphe, o mkhokheli omkhulu, moya oyingcwele omkhulu, phambi kokuba wena ubhabhele esibhakabhakeni kunye nebandla lakho. O Thixo, mandihambe, Nkosi, sukundishiya ngasemva, Yesu. Mandihambe nawe, bawo. Andifuni kuhlala apha kulo mhlaba ndibukele ezi mpandezelo zisiza. Andifuni kuhlala apha kule mpambano. Andifuni kuma apha xa ezimanyumnyezi zibonakala, abantu bephulukana nengqondo yabo. Sibona abantu bezama ukwenza njengezilwanyana nokukhangeleka njengezilwanyana, nabafazi bezama ukukhangeleka njengezilwanyana kunye neziqabi ebusweni babo. Sisazi ukuba ezi zinto ziqikelelwe ukuba zenzeke, kokuba into eyakwenzeka. Baya kuphambana de iinkumbi zinyuke zineenwelo njengabafazi, zincincuthekise abafazi, amazinyo njengeengonyama, kunye nezinto ezithethileyo. Imeko yengqondo yabantu iya kuphela tu. Siyayibona isenzeka kanye ngoku, Nkosi. Sincede sibuyisele emva kwingqondo ephilileyo kaKristu uYesu iNkosi yethu. O mkhokeli omkhulu wobomi obungunaphakade, samkela isithembiso sakho ngobusuku bawo. Ndiyabacelela aba bantu, ndicelela wonke ngamnye kubo egameni likaYesu Kristu, Nkosi. Ndiyathandaza ukuba uKristu unyana kaThixo uya kuza ezintliziyweni zethu. Wonke ubani kuthi, Nkosi, uze usibumbe usenze sibe zizidalwa ezitsha kuYesu Kristu. Siphe oko, Nkosi Thixo. Siyakuthanda wena kwaye sifuna okusithi inguquko yethu ize kuthi, ukuze sibe nokuba ngabantwana bakho. Sivakalelwa ngumoya wakho ungena ezintliziyweni zethu, Nkosi. Usinika kwaye usizisa ekuqondeni esi sigaba siphambeneyo esiphila kuso. Siphe oko, Thixo. Xa sibona abafazi abasebatsha indlela babambeke ngayo kumnweba womtyholi, abafana abasebatsha begqwetheke ingqondo, abantwana abayotywa, abatshaya imdiza, busela kungabi nasimilo, i-Eden kaSatana. Thixo, yakuthatha wena amawaka amathandathu ngokweBhayibhile ukwakha i-Eden, kwaye ubeke unyana wakho kunye nomfazi wakhe khona phaya, umtshakazi wakhe, ukuba alawule phezu kwayo. Waze uSatana waya phaya wayigqwetha. Unamawaka amathandathu eminyaka, kwaye wakhe eyakhe ubukrelekrele i-Eden ngenzululwazi kunye nemfundo nofana kaloku wobungqondo-ngqondo, kwaye uyakhele yaya kufika kwimbutyulelo yokufa. O Thixo, siphindisele e-Eden kwakhona, Nkosi, apho khona kungekho kufa, apho kungekho ntsizi. Siphe, Nkosi, sime ngokuzithoba silinde uAdam wesibini ukuba aze kumtshakazi wakhe, asenze sibe inxalenye yakhe, bawo. Siyathandaza kwelikaYesu igama. Amen. Niyamthanda uThixo, ningamva ngemvakalelo. Niyaqonda oko ndizama ukunixelela. Ukuba ningaqonda, phakamisani nje izandla zenu nithi, ndiyaqonda oko uzama ukusixelela. Ningabona impambano yesi sigaba, jonga indlela elimke ngayo. Akukho kuqiqa phakathi kwabantu tu, limkile. Iphethu, nkqu nabakhokeli. Jonga kumongameli wethu, ukuba bafuna ubukomanisi babufumana, nantoni na abantu abayifunayo nabayifumana. Uphi uPatrick Henry wethu, uGeorge Washington wethu, baphi abakhokeli bethu abanokumela umqathango? Asisenabo tu. Ziphi iicawe zethu, abalungiseli bethu, bathabathela nje ukubagcina, okanye ngena ngaphakathi, joyina icawa, wenze oku, okanye ube nothakazelelo oluncinci okanye into thile. Aphi la madoda kaThixo, awo baprofeti ababesima bade baphikise badele zonke izinto zehlabathi? Aphi loo madoda entlonipheko? Aphi bathambe kakhulu kwaye ngoqulunqo lobukrelekrele nezinto de bangabikho apha tu, oh Thixo, yiba nenceba phezu kwethu. Ezi zimasikizi imbonakalo ezizaphezu komhlaba. Ningabona indlela abantu abaya kuya ngayo kulo. Impambano, kodwa xa laa nto ithwaxa, ibandla liya kube limkile. Thixo, senze sibe phaya, lowo ngumthandazo wam, kwesi singaphezu kwendalo isiqu esikwesi sakhiwo ngobusuku. UKristu omkhulu osenobomi obungunaphakade. Ndiyathandaza kuwe, uKristu, njengoko ndilapha namehlo am evulekile, ndijonge eli bandla othe walihlangula ngegazi lakho. Thixo, sikuvumela ukuba omnye wethu alahleke, sifuna ukulungela wena, ke sicoce, owu Nkosi, kuzo zonke izikreqo zethu. Susa izono zethu nezinto. Sikubonile uphilisa izigulana zethu. Qhuno kuvusa abafileyo, bebuyela ebomini ngomthandazo. Kwaye sibone zonke ezi zinto zisenzeka bawo. Ngoku, sibuyisele ebomini ngokomoya. Sibuyisele ekuqondeni ubomi obungunaphakade ngoKristu uYesu. Siphe oku bawo. Ndinikela konke kuwe. Egameni likaYesu Kristu. Sibe sibuye sihlangane. Sibe sibuye sihlangane. Sibe sibuye sihlangane. Zinyaweni zikaYesu. Sibe sibuye sihlangane. Jonga kuye. Yena makasenze sithambe. Sihlangane. UThixo abe nani side sibuye sihlangane kwakhona. Siphakamise izandla zethu ngoku. Side sibuye sihlangane. Side sibuye sihlangane. Abantu usalana, nabantu olandelayo, hayi, Thixo akusikele.